Nkosini Busise, ningikhulekele kulobu busuku, sibe nesihlambe sincane nje futhi esenele kupholisa, sithokozayo ngaso futhi ngethemba ukuthi sizoba nesinye sezihlambe zokumoya ngaphakathi ukuthi kusisiza kancanyana. Ngiyakholwa futhi neville uma sizokuphendula lokho kube kuwe uthini ngalokho na mina ngikhuluma ngithole okuncane ngithole lowo moya ube kimi bese ke ngilikhanda lami elinempandla lidedela lowo wehle bese ungima emphinjeni. Manje ngikhiphe eminye imibuzo kulobu busuku nezimpendulo nje ohlobweni lwe. Isizathu sokuba senze lokhu ukuthi nje ukuthola ukuthi yini esezinhliziyweni zabantu. Ngicabanga ukuthi lokho kuhle kakhulu kumelusa ukuba akhiphe lokhu bese ke ethola mayelana nokuthi nje abantu bacabanga ngani uma bezobhala imibuzo yabo futhi banento ethize. Futhi ngicabanga ukuthi sonke ubophezelekile ukuzwakalisa imicabango yethu kubelusi bethu nanabaholi bethu bakamoya kanjalo njalo nanoma yini esiyibonayo lokho ukuze sikwazi ukwenza yonke into ihambe kahle futhi ibe kahle nangenxa yombuso kaNkulunkulu. Manje ke ngikwenyuke njalo kuze kube cishe nguhafu ehora ledlule ngibe cishe nemibili noma emithathu ebengi ubhele ayicotsha emva kwenkonzo kulukhukusa wayeseyenyusela kimi. Ngase ke ngingena ngase ngifundisa empalweni ngacabanga ukuthi ngiyobe sengikhuluma kancanyana kulobu busuku njengoba bengikuphathile nangokuba phezulu lapha wase ke engibiza emizuzwini embalwa edlule wathi kubambe nje senginengangcwala isandla manje ngakho ngizozama ukungena ngoku lena bese ngiphendula ngolwazi lwami lonke bese kuthi ke uma ngiqeda ngesikhathi nendikimba ngithanda ukukhuluma ngayo kwemizuzu nje mhlawumbe engamashumi amabili noma amashumi amathathu indikimba emfishane nje. Bese kuthi ke kumbulani uma inkosi ithanda ekuseni ngesonto elizayo ngifuna ukwenza ukwedlula konke ngomusa kaNkulunkulu ukuchaza amasonto angamashumi ayisikhombisa kaDanyeli njengoba ngishilo kulokhu kusa ngumbhalo omkhulu futhi akusikho kakhulu kangako ukukhuluma ngakho kodwa ukubeka lapho kungokwakhona ukukwenza kwenele nalo lonke iBhayibheli. Futhi siqale esabulweni sokuqala sathola ngale sehlukweni sesithupha futhi kusobala singena manje ezimpawini zokugcina ezisikhombisa nalezo zimpawu zizohamba kusukela kolwesithupha ingxenye yokugcina yesahluko sesithupha kuze kuyofika esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye kubhanqwe naso. Ngakho bekuzothatha isikhathi eside manje bengingathatha asithi ubusuku obuyisikhombisa futhi ngihambise izimpawu ezisikhombisa ngizivula kodwa uma ukwenza ngaleyo ndlela khona-ke abantu bazogeja ingxenye enkulu emuva lapha egcwalisa kulokhu futhi uma ngempela bengafundiswa kungahle kungabi kuhle kodwa ezokuqala izintathu noma ezine zazo yizenzeko nje esingazithatha kahle ziza njengomugqa ngqo kodwa okulandelayo yokwalo khona-ke uzofanele ubuyele kuDanyeli futhi ubuye uwelele kuGenesis ubuye uwelele esambulweni ubuye wehle uyongena emavangelini futhi nje ubuphica phakathi lapho ngoba ngokulandela umkhondo ka-Israyeli uNkulunkulu ephathelene no-Israyeli. Ukuba ngikathi bandla lenyuka lokho ngokugcina kwebandla lize lifike nenkosi yalo njengomlobokazi nomyeni esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye phakathi nalesi sikhathi kuphathelene no-Israyeli nokufaka amasonto angamashumi ayisikhombisa kaDanyeli manje ubeka isithombe salokhu ukuvula okuzayo uphawu lokuqala. Ngaseke ngicabange inkosi ithanda ngingesonto elizayo ngiyokhuluma ngalokho uma ngingaqedi ngesonto ekuseni khona-ke ngizokuzama ngesonto ebusuku futhi lokho kuyovula indlela-ke uma inkosi ngasihola besingeke sadingeka ukuba siyeke naleyo ngxenye besiyoqhubeka siqonde ngqo singene izimpawu eziyisikhombisa futhi nje sikuqhube inqobo nje uma sibone inkosi ihola. Manje kulobu busuku sinemibuzo ethize futhi yonke ephusile imibuzo nengqondo bekukhona owodwa lapha ebengithanda kukhuluma ngawo kuqala umzuzwana nje bekungomunye obuze kusiyo umbuzo ngomunye nje ongibuzile ziphi izikhiye zami na ngisize ungitshele bazilahle kule ntambama. manje ngiyakutshela emavikini embalwa edlule cishe ezinsukwini ezimbalwa ezidlule ngangilapha eThabanakele ngangivamise kuya emkhulekweni bese ngilinda enkosini bese ngithola ukuthi zazikuphi lezo zinto zabantu ngithola izimoto zabantu inkosi ikhulume kimi lapho abantu bezo mfowethu World Events wenyukela lapha ukuthi walahlekelwa imoto yakhe ukhona wayintshontsha eLouisville yena nomfowethu Fred Sutman nabanye babazalwane mfowethu Tom Simpson ngiyakholwa wayekhona ngalolo suku noma kwakunguwe mfowethu Tom futhi banyukela endlini futhi kwakukhona mfowethu Events engasena moto engasena zingubo yonke into ayenayo yayikuleyo moto futhi bama ngale ekwamila nomunye umuntu wayithatha awu sasinera kethi noma iringi Louisville lapho behudulela khona lezi zimoto futhi bayozigijimisa bazehlisele Bowling Green noma kwenye indawo kanjalo bafike bazipende kabusha futhi eKentucky awuthi ngeke ukuba ube nesiqu segama empeleni emotweni yakho futhi bangazishintsha lezi zimoto emizuzwini embala futhi bazithengise noma yikuphi lapho ababefuna khona Umfowethu Events nemoto yakhe encane nakho konke nakho kuyo nenkosi yanginempendulo ngayo futhi ngaphambi kokuba baze bafike ngisho ekhaya imoto yayihlezi phandle lapha isicishe ibe empty half kapetrol lapho eyabajikisa khona emgoqweni beya eBowling Green futhi yababuyisa base bebeka imoto emuva ngqonga phandle lapho neyonke into iphakathi kuyo kungekhonto lahlekile kungupetrol nje owasetshenziswa izinkathi eziningi abantu bashilo ukuthi izinto ezithile futhi babuze futhi ngiyaye ngiye phambi kwenkosi futhi ngilindele leyo mibono manje ngilinde ize ifike kodwa ngithola ukuthi lokho kulethe isikhulu sikubekiso phambi kwabantu ngempela abantu basemelika abayilungele inkonzo njalo amabandla kunjalo kungaphambili le kwesikhathi sabo niyabo Ngoti kubangela yonke into abanye bakubiza ngo devil abanye bakubiza ngokukhonza imimoya abangaseko abanye bakubiza ngendodana kaNkuluNkulu uNkuluNkulu nako konke niyabo ngakho ngethembisa inkosi nje ukuthi ngizokudedela bese nje ngilinda bese ngisebenzisa leyo nkonzo eAfrica noma ezingxoxisanweni eziqondene nomuntu ngo uma nginazo lapha manje silapha kuba sibe nezingxoxisane eziqondene nomuntu ngo lokho kusaloko kuye izinto ezinjalo kodwa nendlela yokuzithola usikho ukuze ebandleni hamba uye kunobhala wethu indodana yami uPhiliphol futhi uzokunika incane itikiti elikutshela ukuthi nje kuzoba nini nakanjalo njalo noma yini njalo lokho kusezingxoxisane leziqondene nomuntu ngqo lapha noma intimini bangeza kuphela ngaleyo ndlela leyo yibhodi yakho kusakazwa noma incwadi noma inote yebhodi lezaziso lapho ukuthi kwenziwa kanjani lokho kodwa ukwenyukela lapha James Amo
Now we have gifts in the church. We have brother Neville.
Manje sineziphiwe ebandleni sinomfowethu Neville lapha umukele isiphiwo sokuprofeta. Mfowethu King Potham ohlezi lapha uneziphiwo sokukhuluma ngezilimi nokumusha izilimi. Nginganeluleka ngizokhuleka ukuthi uNkulunkulu uzokunika izikhe zakho kodwa ngiyeluleka mhlawumbe ukuthi umomo wengcwele uzokhuluma kulobo busuku mhlawumbe ngomfowethu Neville noma umfowethu Kid Potham noma ezinye zalezi ziphiwe ebandleni ukuthi sinemibuzo ethize khona emizuzwini embalwa ukuthi mhlawumbe bebengakwenza lokho kodwa ngesigami ngeze sithembise kuNkulunkulu ngeke kusenzeke emelike emihlanganweni yomphakathi niyabo oba nje ngwangibangela kuba ngishiye intimini bese kuthi ke abanye bayo kugijimisa uzo uyothi ngiye kutheni ungudevele abanye bayo kwenza uNkulunkulu futhi ngakho yabo kuthi nje abakulungele futhi ngakho uNkulunkulu ngeke akusebenze lokho futhi njene iqiniso ukuthi umuntu okubuzile uziqonda manje mhlawumbe umoya ongcwele nokho kulobo busuku kuleka nje ngizokhuleka ukuthi umoya ongcwele uzokukhombisa ngo ukuthi ivasela lakho ikuphi oyilindele ngikholela ukuthi uzoyithola futhi ngiyakholwa ukuthi uzoyithola yabo futhi kodwa manje bese kuthi ke manje uPhiliphol umekhona onento enjengaleyo ukuthi bazombiza uzobakhomba ibandleni ngizama ukuthatha izehlo eziphuthumayo uma ngisekhaya manje sithi manje ngaphambi kokuba sisondele kule mibuzo kuqala ngifuna ukusho ukuthi noma yiyiphi impendulo engahambisani nokukholwa kwakho noma ebhayibhelini ayihambisani nezwi kodwa-ke kudingeki ukuthi uyemukele futhi ukuze ngithole ukwehla futhi mhlawumbe ngifinyelele endikimbeni futhi kulobu busuku ngifuna ukuqhubeka futhi ngiyiphendule naleyo engicabanga ukuthi inokombhalo ukuphendula ngawo awu ngizoyiphendula konke ngingakwenza kodwa nje ngisanda kuyithola emizuzwini embalwa edlule yonke ngaphandle kwemithathu futhi ayikho emithathu yaleyo ebinanoma yini izinto ezincane nje mayelana nomunye ophupha ephupho noma ukuthize befuna ukwazi ukuthi bangalisho yini noma enye into ethize efana naleyo niyabo ngakho asikhonelisa amakhanda yethu manje njengoba sisondela esihawini sakhe
Lord we are
Oh sisingabantu baka babizwa ngegama lakho futhi siyajabula kakhulu kulobu busuku ukwazi ukuthi sino baba wasezulwini osiqaphayo nosinakekelayo nosithandayo njengabantwana bakho qobo abathandekayo Ngakho ngiyajabula Nkosi ukuthi ngibalwa kanye nalaba bantu kuba ngibe ngumfo wabo futhi bangabafowethu nodadewethu ngibonga kakhulu Ukhona yedwa Nkosi olahlekelwe yizikhiye wena wazi kahle lapho ezibekeke khona ngikhulekela ukuthi uzokwembula futhi ubalethe baqonde ngqo kulezo zikhiye kuyinto eyigugu kubo kungokwemoto yabo futhi ngiyakhuleka baba ukuthi uzosipha lesi sicelo kulabo bantu Manje ngikhulekela ukuthi uzobuzisa umelusi wethu umfowethu Neville wethu othandekayo sijabula kakhulu ukubona usebenza phakathi kwethu kulezi ziphiwo zokomoya ezinkulu ebandleni lethu ingxenye yomzimba kaKristu okhonzayo kuleli khona lika 8th nopheni Sijabula kakhulu ukuba sibalwe kanye nalelo qembu labantu nokwazi ukuthi uNkulunkulu wembula izimfihlo kubantu bakhe
I pray that you'll bless Brother Neville, our pastor.
Ngikholekela ukuthi uzobusisa umfowethu Neville, umelusi wethu. Nomfowethu Hickenbotham, umfowethu Frank, umfowethu Junior Jackson, nodadewethu. Bakhuluma ngezilimi futhi banikeze izincazo. Siyabuleka baba ukuthi uzoqhubeka nokuzibonakalisa wena uqobo ngalezi ziphiwo ezinkulu ukuze ibandla lethu laziwe njengebandla likamoya ukuthi lapho abantu abakhathazekileyo bengeza khona futhi bahlale ebukhoneni bukaNkulunkulu Somandla futhi bazi ukuthi ukhuluma futhi embule izimfihlo zenhliziyo. Futhi baba ngikholela ukuthi uzosibusisa kulobu busuku ekuphenduleni le mibuzo eminye yayo Nkosi ithambile neminye yayo iqinile kulowo ngamunye obuza umbuzo ngumbuzo oqinile uyinto esenhliziyweni yabo ufuna ukuxazululeka
Father, we are all insufficient of these duties.
Futhi baba zonke asanele yilemisebenzi kodwa siyazi ukuthi wena ungaphezu kokwanela ngakho siyakhuleka ukuthi uzeyihumusha lemibuzo kithi ukuze sinike abantu izimpendulo eziqondileyo ukuze basizwe nebandla likhuliswe igama likaNkulunkulu lihlonishwe. Manje baba uma kuyintando yakho ngikhulekela ukuthi uzosebenzana nathi ngaleli viki futhi uzongisiza njengoba ngifundisisa ngalawo amasonto angamashumi ayisikhombisa kaDanieli ukuze ngikwazi ngesontelizayo ekuseni uma kuba intando yakho ukuba ngivule umbhalo kulabo bantu Nkulunkulu sibe khona ukuze imiphefumulo yabo ihlingeleliswe fundisa labo Nkosi abafuna izinto ezijulile sindisa labo abalahlekile philisa labo abagulayo sonke silindele wena baba egameni likaJesu amen Manje lo mbuzo wokuqala usiwo ngempela umbuzo yinto encane nje yechenini ngabe ngimi ngisandile kakhulu kuloku nanga ngabe lokho buya ikizisa emuva lapho ngemuva na uma kwenza phakamise isandla sakho
Brother Bill please say something about
Futhi Bill ngicela usho ukuthize mayelana nabo bobabili abantwana nabadala ngokubanga umsindo omningi emoyeni beya lena lenge isikhathi senkonzo lelithabenakele lidinga izifundo ezithize enhloniphweni yokuzithoba amen
Children
Kanti wena awazi yini ukuthi thoba kanjani endlini kaNkulunkulu na? Awazi yini ukuthi lokhu ngokungcwele kukaNkulunkulu na? Nkulunkulu usethempelini lakhe lingcwele, wonke umuntu makathule. Indawo kaNkulunkulu lapho abantu beza khona bezindla, bezama ukuthola insindiso emphefumulweni, bezama ukuthola izinkinga zezimpilo zabantu, bezama ukusiza umunye. Okuncane kakhulu okakwenza ukuhlonipha ngokuzithoba uthule. Ngitholele amanzi okuphuza ngaphambi kokuba kuqala inkonzo. Ngiyazi abancinyane ufuna ukuphuza, omama onalabo bafo abancane, uma nizohlala eduze kwasemuva nibathulise nje ngakho konke. Futhi akufanele neze kube khona kunyenyeza, kungabikho neze kunyenyeza kukodwa, sonke sinecala. Kodwa uma lelo bhayibheli selifundwa nalowo mfundisi esengena epulpiti, sifanele sithule silindele enkosini. Manje ngiyacela zamani ukwenza lokho. Ngiyazi nabafa kancane niyaye nethi kuyobayoba kancane. Lokho uma nikwenza, kwenzeni nje nje kahle ngempela. Futhi khumbulani, umama akafuni wenze lokho, nobabaya akafuni wenze lokho. Futhi ngakho, futhi ngiyazi kule bancinyane nami abayobayobayo noJoseph. Futhi uMida uthi angidoli lutho enkonzweni, ngizama ukuthuliza uJoe. Awu, uzama ukwenza lokho ukuze omunye umuntu akwazi ukuthola utho enkonzweni. Yabo, futhi sihlala njalo sifuna ukuhloniphana, sihloniphane futhi bese kwakho konke sihloniphe uNkulunkulu futhi sihloniphe indlu yakhe. Manje lo mbuzo landelayo uthi abantwana ababili abadala ngeminyaka eyisithupha kuya kube yisishiyagalombili kade belapha ialtare kulokhu kusa, kuma sinye kangakanani ukweluleka ukuba babhaphathizwe na? Nje masinya ngakho konke kakwenza, phenduka masinyane futhi ubhaphathizwe. Lokho kukuthi egameni likaJesu Kristu. Manje lo ngumbuzo ongowokuqala, ngingakweluleka lokho. Kodwa sithola ukuthi emibhalweni wena uthi abe kungokombhalo lokho na? Ngathi uPetro ushumayela ngosuku lwePentecost imiphefumulo eyizinkulungwane ezintathu yasindiswa futhi yabhaphathizwa ngazo lezi zikhathi. Abaningi abakholwa yiNkosi babhaphathizwa. Ngakho ngokusheshe nje uma usukholwa yiNkosi futhi uyemukela njengomsindisi wakho, hamba uqonde ngqo uye emanzini futhi wenze ukuma kwakho kuqale khona lapho. Umncane noma umdala kunendaba ukuthi ubani. Wena uthi awu laba bantwana ngahle kuba basebancane kakhulu. Jesu wathi umelana abantwana beze kimi ningabenqabeli ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjani. Ngeke ngangcikaze ubeke isandla zami phezu komntwana ofuna ukuza ealtari noma babhaphathizwe noma ineminyaka emingaki, angigadali ukuthi baneminyaka emingaki.
Now, question number two. A minister friend of ours.
Manje umbuzo wesibili, umngane wethu ongumfundisi ubhaphathizwa egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele, besingathweswa icala yini ngokungamtsheli ngokweduka kwakhe na? Ngiyakholwa njengomKristu, njengomsebenzi futhi uma engumngane wenu oqondene nani, kungesikho ukuthatha impikiswano nayo. Uma nenza lokho, khona ke anenzi kahle, umoya wenu wena ulungile. Kodwa uma nimthanda lowo mfowethu okungukuthi nifanele ngoba nithe mfundise kumngane, khona ke akukho magama elisayinwe kunoma yimaphi alamanothi, angazi ukuthi ivelaphi le mibuzo. Manje bengingane luleka noma ngabe kubani uma lo mngane ongumfundisi ebhaphathiza kanje futhi nivakashela ikhaya lakhe kanjalo njalo, nje benginga nje bengingawuphatha umbuzo ngesinye isikhathi. Uthi lokho bekunganinika nje kuxoxwe ngawo lokhu nje nikhuluma ngakuwo nijikajika futhi nijethele inkosi uvule. Kodwa ke inkosi nitshela ukuba nikwenze, niyabo, lindani nje inkosi ize ivule umbuzo. Bese nithi kuye nithi, mfowethu ngiyamangala nje emibhalweni kaMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili, ishumi nesishiyagalolunye nezenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili futhi kuqhubeke, ngabe kukhona ukuphikisana kuthize lapho na? Ngikaza ukuthi kungani omunye athi lapho uyise indodana nomoya ongcwele nomunye wathi igama likaJesu Kristu? Manje ukazami uma ngempela ungesise sitshiteni futhi ungazi ukuthi ukhuluma ngani, kungcono kuyeke kanjalo. Niyabo, ungamtshela nje uthi awu ngifisa sengathi bungenyuka uma ibonakala eqothe, uthi ngazi noma bungabonana yini nomelusi wethu noma omunye futhi nikuxoxe na? Ngiyakutshela kuyinto ejulile, niyabo, ungakubeki phezu kwakho. ngoba ngase uzisonge wena uqobo futhi uma manje uma wazi ukuthi ukhuluma ngani futhi uzinze ngokugxilile futhi uyazi imiphalo kulungile kodwa ungamkhubi noma ngabe yini oyenzayo ungamkhubi yabo ungalethi sikhubekizo mtshele lokho nje futhi kusobala wedukile iqiniso lelo indoda edukile uma ibhabhathiza kanjalo futhi noma yeyiphi indoda ebhabhathiza egameni likayise indodana nomoya ongcwele ngokombhalo idukile kunjalo umbuzo wesithathu esitatementeni sokukholwa bathi sikholwa kuNkulunkulu oyedwa ophakade ephila kubantu abathathu uyise indodana nomoya ongcwele uMathewu 28:9 10:9 10:9 10:9 abakuqala abaseKorinte 13:14 lokhu akufanele yini kube yizikhundla ezintathu esikhundleni sabantu abathathu na ugcinsile kukho bantu abathathu ebuNkulunkulwini futhi ngeke babakhona ubuntu ngaphandle kokuba kube ngumuntu uthatha umuntu kwenza ubuntu akukho uNkulunkulu abathathu munye kuphela uNkulunkulu nalo uNkulunkulu uJesu Kristu
God is a spirit that lived in Jesus Christ.
uNkulunkulu ngumoya ohlala kuJesu Kristu futhi uhlala ebandleni lakhe wena nami namhlanje ezehlukanisa ngithi esimweni sikaMoya Ongcwele uNkulunkulu somandla oqobo lwakhe ehlala kuwe. Manje ngicinsile ngoyise indodana nomoya ongcwele yizikhundla ezintathu zikaNkulunkulu ofanayo kodwa hayi uNkulunkulu wabathathu lokho ngokumbhalo kuyiphutha.
Can a Christian go to heaven?
Kristu angaya yini ezulwini uma yena wesilisa noma yena wesifazane ngakhoki okweshumi na? Manje lo ngingeke ngakwazi ukuphendula ngokombhalo. Manje lo yise indodana nomoya ongcwele uma umfundisi eqotho nje sazise niyabo singajabula umfowethu Neville nami uqobo noma umfowethu Bila noma umfowethu Collins noma yimuphi walaba befundisi lapha abagcotshelwe lenkonzo kanjalo njalo bangenza kanjalo.
But now does a Christian
manje kodwa manje ngabe umKristu akangeni yini ezulwini ngoba abakhokhi okweshumi na ngingeke ngithi yebo noma cha kuloko kodwa ngiyakholwa ukuthi wonke umKristu ubophezelekile ukuba khokhe izishumi ngoba ngumyalo wenkosi futhi ubusisiwe labo abenza yonke imiyalo yakhe ukuze babe nelungelo lokungena ekuphileni umuthi wokuphila. Manje ngiyakholwa ukuthi ukukhokho kweshumi kufanelekile olwazini lwesipiliyoni somKristu ngokuba ngizongena kulokho komunye umbuzo emizuzwaneni embalwa ngiyazi ukuthi kukhona omunye phakathi lapha uphathelene nalokho.
Brother Branham, I am saved and have been baptized in the name of
Futhi Branham ngisilisiwe futhi ngibhapathizwe egameni likaJesu Kristu kodwa ngingaphuma kanjani emoyeni wenkani ngingabonakali ngiqashuka kuwona.
Well,
mfowethu noma dadewethu kumKristu noma kungaba ngubani manje izikhathi eziningi impela uma uthwela abantu abanomoya benkani ngokwejwayelekile ngokuphithana kubangela lokhu kuphakathi kokuthi bawuthatha ufuze kumama ubaba umalume uanti noma ugogo omkhulu omunye umuntu njalo futhi uma uzolandela umkhudu emuva wehle njalo empilweni yakho uzothola. Manje ngikuthathe ngesipiliyoni phansi kokubona kuvihlakele ngoba ngidibane nezehlo emsamo izinkulungwane zalabo ababe nalowo moya futhi into yokuqala niyazi ngilandela umkhuti walowo moya kusukela emuva impela ngikubona kuvihlakele futhi ngithola ukuthi kwakukhona umkhulu kwakukhona ugogo kwakukhona omunye emuva phansi lapho futhi wena ukuthatha lokho kuwufuzo ngemvelo.
Stubbornness
ngane ukuba nenkane kusikho kuke kuNkulunkulu futhi manje indlela kuphela yokusuka kulokho ngokuthi ufanele ube nokukholwa ukuba unqobe lokho lokho wena ngumKristu indodana nendodakazi kaNkulunkulu noma ungaba yikuphi futhi awusoze wakwazi nje ukuma futhi kukhoze futhi kukhoze futhi kukhoze ufana nje nokugabisela inyoka nesihlunge sibi enomsilo okhehlezayo ibele lapho ilungele ukukhuluma uma nje uzovele ungayinaki futhi usuke kuyo ingeke ukulimaze niyabo ngoba umozizo nomoya wenkani beka into eyalitshala bese umkhono uNkulunkulu ukuthi into isifile futhi awusophinde ubuye ube nayo bese uyaqhubeka futhi ungabe usaphinde ngisho kunake futhi into izokuyeka mela nani no devil khona uzonibalekela lokho ngokuthi yeda ngokushesha ngakho lokho kungaba isiluleko sami sokuthi ngonqoba kanjani sinqoba u devil ngokukholwa sibunqoba kanjalo ke bonke ububi ngokukholwa. Ubabathizelani egameni likaJesu Kristu endaweni yegama likayise indodana nomoya ongcwele na? Awayikho into ekuthiwa igama likayise indodana nomoya ongcwele. Yileso isizathu kwakungekho umuntu ebhayibhelini owake wababhathizwa egameni likayise indodana nomoya ongcwele. Wonke umuntu ebhayibhelini noma iminyaka engamakhulu amathathu ngapha kwebhayibheli wayebhabhathizwa egameni likaJesu Kristu. Ukukhona yedwa umpostoli, ukukhona yedwa umkristu, kukaze nakanye ukuba uyise indodana nomoya ongcwele ake asetshenziswe ebhabhathizweni kwaze kwahlelwa ibandla elikatolika emkhandlwini waseNaysia minyaka engamakhulu amathathu nesithupha emva kokufa kompostoli okugcina.
There is no such a thing as name of Father, Son, and Holy
Ghost. Iko into kuthiwa igama likaYise indodana nomoya ongcwele. Uyise kusile igama, indodana kusile igama, umoya ongcwele kusile igama. Iziqu ezintathu, iziqu zezikhundla ezintathu egameni uJesu Kristu. Ngakho ke ayikho into okuthiwa igama likayise indodana umoya ngcwele futhi akukho gama kukho. Ngakho ngibhabhathiza egameni likaJesu Kristu kuyigama likayise indodana nomoya ngcwele. Kuyacaca na?
Some people say that Christ was in.
Banye abantu bathi uKristu wayesehayideze ngaphambi kokuvuka. Ngabe lokhu, ngabe ukhona umbhalo walokhu na? Manje nangu umbuzo wangokombhalo ngithanda ukukuphendula emibhalweni ngoba iyabuzwa ngabe kusemibhalweni na? Bengithanda kuba niphenge kanye nami kuPetro kuqala wesithathu ishumi lesishiyagalombili ngilamashumi amabili. Wena ofuna ukuwuzwa noma ngabe ubuze umbuzo noma qha ukuze ungathathi izwi lomunye umuntu ungawufunda futhi uthole ukuthi ngabe lokhu kuyiqiniso noma qha. Sifuna njalo ukuhlala neqiniso nalapho iBhayibheli elilisho khona nalo muntu othandekayo noma ngabe bekungubani ubuzile njengokufuna ukwazi ngokwenkomba evele eBhayibhelini uma lokhu kunjalo noma qha. Manje sithola lokhu uma nginakho leli iBhayibheli elidala selicishe lidabuke liphele lapha osekuyiminyaka miningana ngibe nalo uma ngingabona ukuthi nako yini phakathi lapha ngicabanga ukuthi mhlawumbe umzuzwane wodwa nje emfowethu ungumangi nginokuqiniseka ukuthi ake sibone ilandela nje emva kukaTimoteyu uThithu namaHeberu.
Here we are. Yeah, I got it. Thank you. 1 Peter 3.
Nakula isikona ya sengikutholile ngiyabonga uPetro uqala wesithathu isahluko sesithathu sika Petro uqala isahluko sesithathu futhi asiqale ngevesi leshumi lesishiyagalombili.
For Christ
ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono olungileyo ngenxa yabangalungile ukuba asiyise kuNkulunkulu ebulawa enyameni kepha ephiliswa emoyeni. Ephiliswa emoyeni ehamba ngawo ukushumayeza omoya abasekuboshweni abakade bengalaleli lapho ukubekezela kube uNkulunkulu kubalindele ezinsukwini zikaNowa umkhumbi usakhiwa abasindiswa ngawo abayingcosana okungukuthi abayisishiyagalombili ngawo amanzi. Manje phenyani ezenzweni zesibili, izenzo zesibili, futhi sizothatha ivesi lamashumi amathathu sigala ezenzweni zesibili, futhi lona ngumpostoli uPetru futhi ekhuluma izenzo isahluko sesibili nevesi lamashumi amathathu ngikubhale phansi lapha. Lapho ngakho lokhu engumprofeti ekwazi ukuthi uNkulunkulu wayefungile kuyo ngesifungo sokuthi uyakumisa uKristu evela ezinzalweni yokhalo lwakhe ngokwenyama ahlale esihlalweni sakhe sobukhosi. Ebona lokhu kusephambili wakhuluma ngokuvuka kukaKristu ukuthi umphefumulo wakhe awushiywanga eHadesi nenyama yakhe ayibonanga ukubola umzimba kaKristu. Umphefumulo wakhe wehlele esogweni futhi washumayela emimoyeni noma imiphefumulo engaphendukanga ekubekezeleni ezinsukwini zikaNowa. Umphefumulo wakhe wehlele esogweni futhi washumayela emimoyeni futhi wavuka ngosuku lesithathu lokho ngokumkoko umbhalo iqiniso. Manje ngabe izinhlanu zezintombi zalahlwa na? Ngizicabangela ukuthi babuza umbuzo izintombi ezinhlanu, ezinhlanu ezihlakaniphile nezinhlanu eziyiziwula. Manje ukuba ubunathi ezifundisweni zokugcina esambulweni uthola ukuthi lapho lezo zintombi izintombi ezinhlanu eziyiziwula azilahlwanga kodwa azivunyelanga ukuba zihambe ziyongena esidlweni sokusihla somshado. Kodwa zahlushwa futhi zafela ukholo futhi zabuye zavuka ekuvukeni okukhulu ngosuku lokugcina. Labo ngabantu lapho ahlukanisa khona izimvu ezimbuzini nebo bamabhambi kokwahlulela. Wena uthi awu mfowethu Branham, thina simi yini ibandla na? Ngabo mnumzane asimi bhambi kokwahlulelwa, simi manje bhambi kokwahlulelwa. UNkulunkulu wabeka izono zethu phezu kukaKristu futhi sihoze izilamu uJohane ongcwele wesihlanu amashumi amabili nane futhi akhole ngokuthumileyo nokuphila okuphakade futhi akayi kuye ekwahluleleni kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni. Akusekho ukwahlulelwa kwebandla. Selithathela yizo ekuhluthweni futhi liyabuya ukuzokwehlulela abantu abangewemukelanga umoya ongcwele. Ngasho yini uPawulu ukuthi anganasibindi sokuba omunye wethu angathathe udaba aluyise enkantolo emantshini engalungile, kanti anazi yini ukuthi abangcwele bayokwahlulela umhlaba na? Siyohlala noKristu futhi sehlulela amakhosi nabaKristu futhi sehlulela lababantu esashumela kubo futhi sabatshela ngobhaphathizo kamoya ongcwele futhi bala kuwemukela. Ucabangeni? Abo abalahlwanga kodwa basoze babe kumlobokazi bayofika ekuvukeni kwesibili, kodwa ngeke neze babe kumlobokazi futhi behlulelwe ngendlela abaphatha ngayo kukhanya abakwemukelayo. Manje leyo ngxenye iyoba kuKristu abalahlangwa nokho. Futhi Branham, kwabaseKorinte bokuqala, kwabaseKorinte isahluko seshumi nane ivesi lamashumi amathathu nane nelamashumi amathathu nanhlanu kuthi abesifazane bethu mabathule emabandleni ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume. Elamashumi amathathu nanhlanu ngokuba kuyihlazo ukuba owesifazane akhulume ebandleni.
Now if a woman with short hair speaks in tongues in
manje uma isifazane nezinwele zifishane ekhuluma ngezilimi emabandleni ebandleni, ngabe umoya kamoya ongcwele okhuluma ngaye noma ngabe umoya wamanga na? Manje ni futhi lona ngumbuzo olukhulu ngempela futhi ngingawuphendula kuphela ngakho konke engaziyo ukuthi kuphendula kanjani. Nebo manje ngeke ngehlulela ngoba ngithukelanga kwehlulela. Kodwa ngicabanga ukuthi ziningi kakhulu izikhathi nginomunye umbuzo phansi lapha ndawo uhambisana ngqona lowo. Kodwa uma umuntu ekhuluma ngezilimi bagcotshwe nguNkulunkulu, niyabo, bangahle ukuba baphumile enqubweni, lokho kungaba iqiniso futhi bangahle ukuba benze into engalungile, kodwa ngeke ngafune ukusho ukuthi bekungesiyo umoya ongcwele ngoba ngeke ngazi, niyabo. Futhi manje ziningi izikhathi lapho lokhu ukuthi abantu behlulelana ngokungesikho futhi kuyinto embi ukukwenza. Wena uthi kungani unezinto ezifishane ugqoka ingubo efishane kakhulu lowo kusiwe umoya ongcwele ophezu kwakhe. Ungakwenzi lokho, ungakwenzi lokho, lokho kulungile. Okwazi okukuleyo nhliziyo yosifazane awazi lutho ngakho. Uyazi ukuthi umoya ongcwele ungamenza aziphathe kangconywana. Manje lokho kungaba iqiniso, kodwa ngizokutshela njengawe nami akube nguNkulunkulu owenza ukwehlulela kwalokho, futhi makuthi wena nami nje sikhulekele lowo muntu ukuthi uNkulunkulu uzobabonisa kukhanya. Ngabe esikhathini esithize sedlule indoda yahlangana nami phandle lapha eceleni, futhi nganginomshayi wopiyano lapha owayenesincane sifishane isiketi esincane, futhi kwakungesikho nje impela ngiqakele kulungile nje. Nenenekazi lalinezinwele ezifishane futhi laliseyingane nje kule ndlela, futhi lalidlala upiyano. Indoda yahlangana nami phandle lapho futhi nje yayingidlabaza yathi, futhi wena ngumshumela phelakostiyane, futhi ngumela lowo wesifazane ahlale phezulu lapho lezo zinwele zifishane, futhi eqhubeka nje njengakho konke. Awu, ngathi ngicaka ukuthi wesifazane nomoya omuhle kuye impela. Ngivumelane nalokho, uyazi ingxenye yesiketi phezulu lapha ophisi yababili, omunye wawo usezansi lapha nomunye uthe ukuba ngenhla lapha, kunjengeyembe abaligqokayo, futhi ngakho kulula ngempela, futhi kubonisa leyo ngubo engaphansi abanayo ngapho. Ngicabanga ukuthi lokho kufanele kwenziwe. Angikuthandi lokho, angikuthandi ngempela. Ngingeke ngasho bangahle nje ukuba bagcwaliswe ngomoya njenganoma ubani omunye, angazi uNkulunkulu uyakwazi lokho. Kodwa ngeke ngamgxeka lowo wesifazane, futhi ngithi wayeye esihogweni ngokubuka. Lo muntu ofanayo ebandleni lakhe wayenenenekazi elalinezinwele ezinde, futhi ligqoke izingubo ezinde, futhi lalinolaka olwenele ukulwa nomsindo wesaha, futhi lalingenamusa nje nhlobo. Manje izinwele ezinde neziketi ezinde azikuyise ezulwini, qha umnumzane ngumoya kuwe okuyise ezulwini. Kodwa uma wena njengomKristu kwena-ke ufanele ukhumbule ukuthi izikhathi eziningi abelusi abazisho lezo zinto, nabantu nje ngokuzenzekelayo bayaqhubeka becabanga ukuthi kulungile. Kodwa umelusi befanele ngempela adabule angene kulokho. Futhi-ke odade bebandla, labo dade abasekumeni esimilweni begqoke izingubo zabo ngokuhlanzekile, bafanele babe yizibonelo zobumnandi nobumama nokufana nobudade. Futhi ngicabanga ukuthi noma yimuphi osifazane onobumama nokumesaba uNkulunkulu nokuba nobudade ufanele aye kumuntu onjalo nangobumnandi bukamoya, afike nje ahlale phansi futhi akhulume nalelo nenekazi. Futhi uma lingelika uNkulunkulu, umoya ongcwele uzoziqonda lezi zinto futhi liyozilungisa lona. Kodwa uma uligxeka ngokukhulu kushesha futhi lixoshe, ungahle uyilimaze leyo esencane ingane ezelweyo, niyabo. Akho ngingemgxeka umuntu. Manje umuntu ekhuluma ngezilimi, manje ngidingeke ukuba ngisho enye into lapha engahle nje ixake kancane, futhi uma ungavumelane nami lokho kulungile. Niyabo, sizehlulela ngokungezikho lezi zinto izikhathi eziningi kakhulu. Asithi njalo sizame ukucabanga okuhle okwedlula konke kwanoma ubani ozama ukwenza okulungileyo. Asiveze okuhle kwethu okwedlula konke kubo. Oh, bayazama, asiyazi inhliziyo yabo ngaphandle uma unokubona okufihlakeleyo. Futhi uma besebutheni khona-ke, uma une ibhayibheli lathi uma umzalwane ehlelwe yisiphambeko, makuthi labo abanomoya baye kulowo mzalwane ngomoya wobumnene. Uzibheke wena, funa uyengwe, futhi ubone ukuthi ungeke yini wambuyisa lowo muntu, niyabo, abuyele kuNkulunkulu. Ungasho ukuthi abanawo umoya oyiwo ngoba lelani. Manje ngizosho enye into ezonigwaza ngempela okumzuzu. Ngakho nje hlalani nithule umzuzwana, umoya ongcwele ungakhuluma ngomzenzisi impela. Ngikubonile kwenzeka, futhi nginganifakazela ngemibhalo ukuthi lokho kuqinisile. Ngingafakazisa kini ngemibhalo ukuthi amandla amademoni athatha leyo mimoya futhi ayisebenzise impela. Angathatha lezo ziphiwo futhi azisebenzise. Ngime kahle, futhi ngabona odeveli bekhuluma ngezilimi futhi bakuhumusha, futhi ngibone abazenzisi bethatha umoya ongcwele wangoqobo futhi bakhulume ngawo. Yingaleso sizathu ngeke washo ukuthi ukukhuluma ngezilimi kungubufakazi kuphela obubonakalayo bokuba nomoya ongcwele. Manje, esikhathini esithize esedlule ngenkathi ngiqala ukulethwa ePentecoste, ngaye emisha wakha ethabenakele likamfowethu Row. Lapho babenengungudela kwakungabantu beJesus name. Manje angivumelananga nabantu beJesus name bona akukho akukho bangabafowethu, kodwa isizathu ngithi babhabhathizela ekuzalweni kabusha egameni likaJesu Kristu. Ngikukholwa lokho, ngikholwa ukuthi amanzi ayakusindisa esonweni, ngikholwa ukuthi yigazi likaJesu Kristu ngokuzalwa kabusha, kodwa abantu be-oneness babhabhathizela ekuzalweni kabusha. Igama likaJesu nje bhabhathizela egameni likaJesu futhi kungukuthi uyasindiswa, ngoba wathi phendukani nibhabhathize egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Kodwa yini efika kuqala na? Ukuphenduka, ukudabuka kokumesaba uNkulunkulu ngenxa yezono zakho, bese uyajika, bese ubhabhathizwa egameni likaJesu Kristu, kulungile, wenze konke kwalokhu kukho ukuthethelelwa kwezono. Manje futhi phakathi lapho ngokukhona abantu abayizinkulungwane eziningana nalezo zinsuku babe nobandlululo enyakatho lapha noma iningizimu, futhi babefanele babe nayo enhla lapha, ngoba bafowethu abaningi abangabakhalati wayeza kule ngqungquthela. Kwakuyi-PA ye-W ne-PA ye-G JC ngakafufusi, futhi babesemishawaka amakhalati nabamhlophe bonke bendawonge babengeke babe nayo iningizimu ngaleso sikhathi. Hawu, ngangibone amadoda amabili amhlophe ezisihlalweni, ngangingagaze ngizwe noma yimuphi wale milayezo ngaphambili empilweni yami. Futhi lapho lawo madoda ayesukuma neyodwa ekhuluma ngezilimi nenye inikeze incazo, futhi itshele abantu khona impela emhlanganweni ukuthi yini engalungile kubo, itshele abantu ukuthi babenzeni, bese kuthi lena enye ikhulume nenye ihumushe ngacabanga, wo ngiqathakele phansi lapha phakathi kwezingelosi. Ngingagaze ngizwe ngede njalo busuku wonke ensimini yombila. Ngakhuleka ngokuba kusukela ngize ingane encane ngangikholwa ukuthi iziphiwo nokubizwa kungaphandle kokuphenduka. Bengihlala njalo ngikwazi ukubona imibono, futhi ngokuso kulandelayo bangicela ukuba ngikhulume, futhi ngakhuluma. Ngaphandle lapho kwakukhona abantu abaningi abeza kimi futhi bangimemela emihlanganweni yabo. Nokho ngangiyimissionary baptist, ngakho ngangaqhubeka nje futhi ngikuyeka hambe kanjalo. Emva kwesikhashana nganginevuso lokuthola awalawa amabili amadoda ayizingelozi. Ngangingagazi ngizwe nganoma yiyiphi, babejika babemhlophe emlonyeni, futhi basukume futhi bakhulume ngezilimi, nomunye asukume ame mpo futhi athi isho kanje inkosi uJones ngapha wenze into ethize kuthangi. Ngenkathi uhamba ujikeleza indlu wacosha leso sikhwama semali esingesalomlisa, lomlisa samlahlekela ngapha, isho kanje inkosi sibuyisele. Nkulunkulu ngiyawukele nasi, niyabo iqiniso.
Just say such as that. Tell the people right out.
Isho nje okunjengalokho, itshele abantu ngonga cabanga. Oh he, akumangalisi lokho na. Ngakho ngase ngicabanga, lona nguNkulunkulu. Hawu, ngase ngiya kwenye lawo amadoda futhi ngenkathi ngisakhuluma nayo ngakhuleke uNkulunkulu mangibe nalokho noma ngabe kuyini. Angazange ukuthi ngangingakubizi ngokuthini imibono, angazange ukuthi ngangingakubizi ngokuthini. Futhi ngenkathi leyo ndoda ifika phambi kwami futhi ngakubamba ukunaka kwayo, ngilokhu nje ngiqhubeke ngikhuluma nayo, ngazi ngawubamba umoya wayo, njengoba nje kwenza owesifazane nje kwenza uJesu owesifazane emfuleni. Ngalokhu ngiqhubeka nje ngikhuluma, ngazi ngawubamba umoya wayo, futhi yayingumKristu wangempela owangoqobo ongcwele kaNkulunkulu. Ngacabanga malibusiswe igama leNkosi. Ahlangana nendoda elandelayo yiza ijika ekhoneni cishe uhafu wehora kamuva, ngase ngikhuluma nayo ukuthi uma ngake ngakhuluma nomzenzisi yayingomunye wabo. Ngaye wayenekhanda elimnyama futhi yayihlala nonobuso obumhleshana nezinwele ezingemhlophe futhi inezingane ezimbili kuye. Nokho ikhuluma ngomoya ofanayo le ndoda yayikhuluma ngawo, futhi inikeza incazo efanayo. Kunjalo impela nje ngase ngazike. Ngaphambi kokuphenduka kwami ngake ngaba nesedle ngesinye isikhathi ngiya ekempini yabathathikazi namandiya angabadansi bakadevele, athathe inyoka bese zibopha ngayo bese enza umdansi ombila, futhi akhulume ngezilimi futhi akumushe futhi asho lona impela iqiniso elihlezi phakathi kwabantu. ngase ngibone umthakathikazi ethatha ipensela futhi alibeke phansi futhi ngibone lelo pensela lisukuma futhi libhale ngezilimi ezingaziwa futhi likumushe futhi litshela abantu ukuthi kwakwenzekani phandle khona lapho enhlanganweni wokukhonza imimoya abangasekho. Ngakho ngathi niyabo ngifike phakathi kodevele futhi ngayiyeka yonke into ihambe. Ngakho ngelinye ilanga enhle Greensmill ngangigade ngisenhla lapho ngikhuleka emketeni wami kungesikho kwalokho futhi ngiyaphuma ngase ngibeka ipepeli lami phansi ngikukhuntile emuva emketeni futhi ngangifuna ukukhanya kwelanga futhi kwakuntambama futhi ngiyaphuma ngase ngibeka ipepeli lami phansi ngangizofunda kancinyana phandle kogodo oluthe ukulala ngaphansi kwequma futhi ngabele nje ngabeka ipepeli lami phansi ngase ngiqala ukufunda umoya waphephetha futhi waliphephetha lavuleka ngale kumahebheru isahluko sesithupha ngacabanga mhlawumbe inkosi ifuna ngifunde lokho ngafunda thina esinye sakhanyisa senziwa abahlanganyeli kumoya ongcwele lokho sihlubuka ukuba sibuya sizivuse siphenduke imvula iveza umhlabathi uveza izithelo nemvula ithingela ukusinisela nameva namakhakazi ukusiduze nokwaliwa okuphela kwawo kungukushiswa into njengaleyo. Awu ngakufunde ngase ngicabanga awu mayibonge inkosi ngase ngilibhenge kwelinye ngacabanga awu ngizofunda nje ndawo ndawo ngaleya phakathi lapha ndawo ndawo futhi ngalibeka phansi kanjalo ngacikitsa amehlo ami umoya waliphephetha labuyela kumehlo thupha futhi awu lokho kwenzeka kathathu noma kane kaningi njengokuthathu empeleni ngacabanga angiboni lutho olungalungile kulokho yini phakathi lapho na ake ngithi nje ungalikufunde kaningi amehlo thupha meva namakhakazi imvula ivika kaningi phezu komhlabathi ukuwunisela ukulungisa yabo okwesithelo sawo kepha ameva namakhakazi okuseduze nokwaliwa okuphela kwawo ngokushizwa ukuba abuthwe futhi ashizwe. Ngithilanga lutho kulokho ngacabanga awu meva namakhakazi ukuba ashizwe uNkulunkulu uthatha ukolo wakhe awufake enkolobaneni lokho kuqeda konke. Ngakho angiboni lutho ngalokho ngangihlezi lapho ngangibuka phandle kanjalo nomona wafika phambi kwami futhi ngabone izwe liphenduka kanje futhi lalihaliwe lonke selilungele ukulinywa. Lendoda yayigqoke ingubende mhlophe ikhanda ligobele esakeni lokudla noma isakale mbewu njalo yayihamba nje futhi angazi noma yimuphi weni yayikhumbula indlela endala yokusakaza ukuthi kanjani ngimbonile ubaba kwenza ayiphose ngezalo zakhe kanjalo futhi nje zaziwela emhlabathini lezo zimbewu kanjalo. Awu lendoda yayihlanyela izimbewu kanjalo futhi kwathi nje ingahamba nakho kumila emva kwayo kolo umila. Awu kwathi nje ingahamba ijike ekugobeni komhlaba ngabona into emnyama inyuka njengenyanga emnyama ngase ngibheka futhi yasendela kakhulu kwakuyindoda emnyama bhuqe igqoke ezimnyama yayihamba igogoba ibuka kanje futhi yayinesekele mbewu kuphela phakathi lapho yayinokhula futhi yayiluhlanyela phakathi kwalokolo kanjalo liphotha kuqala ingapha nangapha futhi emva kwayo kumila ukhula makhakaza meva amatshingitsholo nako konke. Angicabanga lokho kungamahloni kuba leyo ndoda ukuba yenze into enjengaleyo embonweni ngangingacabangi ngakho kungokombhalo yabo ngase ngithi leyo ndoda ihlanyela lolo khula kuleyo nsimu kakolo yendoda waseke kushisa kempela ukolo omncane welu lamisa ikhanda lawo futhi uthi kanjalo nje ukefuzela kanje ukuba uphefumule ukhula oluncane lwalulamisa ikhanda lwalo lwalukhefuzela lufuna amanzi nalo wonke umuntu wakhulekela imvula ebobesikashana kwa ukhuphuka elikhulu ifulo kuduma futhi nje lana konke phansi futhi lapho likwenzile imvula yehlela emhlabeni nokolo omncane uqala ukuxuma phansi laphezulu umpopoloza. Haleluya, ayibonge inkosi. Haleluya, ayibonge inkosi. Nokhulu omncane lompopoloza, ayibonge inkosi. Ngaqonda ngqo ukuphila kufika okhuleni ngokufanayo nje njengakukolo waseke kufika umbhalo imvula nela abalungile nabangalungile ngakubamba lapho ke niyabo.
This if a person is sitting in a congregation, a spirit can fall upon that person.
Lokho uma umuntu hlezi ebandleni umoya ungehlela phezu kwalowo muntu kepha nokho uyazi ukuthi baseputheni futhi abaliphile uhlobo olufanele lokuphila qaphela ukuthi uthini ngalowo moya kungahle kube umoya ongcwele.
Don't
Ukahluleli umoya ngomuntu. Umuntu angahle abe sebutheni kodwa manje alisho yini iBhayibheli ukuthi imvula inela abalungile nabangalungile? Ngashongo yini uJesu ukuthi ngikathi kulinywe amasimu ngikani kukhule konke kanye kanye ukhule nokolo kanye kanye ningazami ukusiphula ukhula ningazami ukubehlilela bayekeni nje bakhule kanye kanye futhi ngalolo suku izingelosi ziyothunyelwa futhi ziyothatha lonke ukhula lokokolo futhi zilushise nokolo yobuthela enqolobaneni kodwa sibazi ngezithelo zabo ungazi enhliziyweni yakho qhubeka uzama ukusebenzana nalo Ungasho ukuthi lona wesifazane uma igqoke ngokungeni nasimile noma kufundeke kanjani la ake sithi umoya ongcwele uzovakashela ake sibone qabo ngitshele ukungesiwo lapha ngandlela thize oh nanku yebo Besifazane bekhuluma ngezilimi manje umoya wesifazane nezinwele zifishane ekhuluma ngezilimi ebandleni ngumoya ake sibone ngabe ngumoya kamoya ongcwele yini okhuluma ngaye noma ngabe ngumoya omanga na Ngiyabonga ngeke ngasho lutho futhi uma ubucabanga ukuthi wesifazane bekufanele impela njengokuba nezinto ezifishane ngikholwa ukuthi bekuyini lolo daba ya izinto ezifishane kungani wena mfowethu uma uyindoda ekaniwe nelona ngowesifazane okanile kungani ukathatha umkakho noma uthole umkakho kuba ngoba umnanda khulume naleli nenekazi elincane na Sikholwe ukuthi linomoya engcwele uma likuleli kubandla ngizokholwa ukuthi linawo bese ukuthi ke uthi nje mhlawumbe linazi yini kanye ngasikhathi singahle sihlole futhi sithole ukuthi singahle sibe nento ethize encane engalungile nathi niyazi lokho ukuthi akube yikho niyazi ngakho umunye umuntu angahle aze asitshele ilithize izikhathi eziningi-ningi abantu ngitshele izinto eziningi-ningi okwakungalungile le ukuthi ngangenze kungalungile ngiyakuthokozela kodwa manje asithi asikhole ukuthi noma ngabe kuyini asikhole lokhu uma sifazane ngesuyo umkristu ncamashi uma nje ekwembatha uNkulunkulu uzomehlulela ngalokho kunjalo kodwa futhi uma egqoke okungenasimilo nezinto azenzayo kungalungile uNkulunkulu uzokunakekela lokho kodwa sikhole ukuthi lowo moya uphezu kwalowo wesifazane ngomoya ongcwele yabo ngoba asazi manje uma ukuhumusha kwalowo moya ongcwele kunikeza enye into isithuko kuKristu ngoba umuntu okhuluma ngomoya ongathi kuthukwe uKristu uma lowo wesifazane ukhuluma ngezilimi nokuhumusha kufike ukuthi kuthukwe uKristu kodwa ke uyazi ukuthi lowo ngumoya omubi ophezu kwesifazane kodwa inqobo nje uma kuyisibusiso futhi kwakho uKristu khona ke ukholweni lowo moya niyabo amen ngiyethemba lokho ukuthi dani ngiyethemba lokho okunikeza kukhanya kuncane kukho empeleni
Deuteronomy 23rd chapter the second verse Doesn't it teach that a
isahluko samashumi amabili nantathu ivesi lesibili bafundisi yini ukuthi umuntu ongaphandle komshado angesindiswe na uthi uNkulunkulu uyohambela ububi babazali phezu kwabantwana esizukulwaneni sesithathu nesesine chaza ukuthi lokhu kusho ukuthini
All right Adultery was such a horrible thing in the time
Kulungile ukuphinga kwakuyinto embi kabi ngesikhathi seBhayibheli kuze kuthi ngisho uma indoda yayibe nomntwana kwesifazane owayengesuye umkayo lowo mntwana abantwana babantwana babantwana bakhe izizukulwane ezine iminyaka engamakhulu amane nento wayengenakungena ebandleni lenkosi ngenxa yokuthi igazi lezinkunzi nezimbuzi nezithole lalingenele ukususa isono lalingehlukanisa kuphela noma lalingasibekela kuphela isono lalingakwenzi ukuthi kuyekwe isono yabo lalingakwenzi ukuthi kuyekwe isono kuphela lalingasisibekela isono ukuphinga kuyinto embi kabi Uzifazane ikukelihle kakhulu uNkulunkulu amenze lona ukuba abe ngumama empathise ubumama ukuthi umezala umntwana kwenye indoda ingesuye umyeni wakhe kodwa ke wakuba khona isiqalekiso phezu kwalowo mntwana nabantwana bakhe nabantwana bakhe nabantwana bakhe uya ezizukulwaneni ezintathu nezini Even many times, njengokuconsula nobumputhe nezinto kushaya abantu yebo kwakungembi kabi into embi kabi kosifazana kuba abe nengane ngaphandle komshado ongcwele manje kwakungesikho ngalezo zikhathi kuphela kodwa kuseyinto embi kabi impela kuyiyo njalo ngabe uHezekeli wamashumi amathathu nesishiyagalombili namashumi amathathu nesishiyagalolunye ufezeka ngaphambi koshwitho na manje uma nizoqaphela uHezekeli wamashumi amathathu nesishiyagalombili namashumi amathathu nesishiyagalolunye uphathelene nogogi nomagogi okuyirashiya yizwe lasenyakatho manje angisho ukuthi lokhu kuyikho kodwa ngendlela yami yokukufundisa ukuthi ufezeka emva kohlwitho emva kokuba ibandla selihluthiwe nenkulunkulu ubathelana nogogi nomagogi lapho beza behlela phambi kukaisrayeli lapho futhi ngicabanga ukuthi lokho kuyofezeka emva kohlwitho manje lokho akukwenzi kube njalo yebo kodwa leyo nje yindlela yami yokukufundisa ngibona sengathi yilokho abebefuna kukwazi ukuthi ubuthini owami umbono Inkosi sitshele ngeziprofethi ukuba sifakaze kwabanye ngezinto esizizwile futhi sazibona lapha njengokusondela kokufika ubhabhathizo egameni egameni likaJesu nezinto ezinjalo.
We have told these things to some who seem to be Christians.
Sizixoxile lezi zinto kwabanye ababonakala bengamaKristu lokho ababonakali bekhona. Cabanga ukuthi kuyokwenzekani kulabo bantu na? Ngabe bayongena ekuhlwithweni na? Manje ngiyajabula ukuthi nikushonga leyo ndlela cabangani na? Lokho okungeke kwakwenza kube yikho ngoba ngiyobe ngikucabanga. Ngikholwa ukuthi kukho muntu ongahamba ekukhanyeni kukaNkulunkulu, uNkulunkulu aze akwembule kuye. Futhi angikholwa ukuthi noma yimuphi umuntu zonke lezi zinto ezifihlakele zifihliwe kubantu futhi akukho muntu ongazibona uma uNkulunkulu engabembulele futhi ngiyakukholwa ngoba ebhayibhelini bekuhlala njalo kungaleyo ndlela. Ngashongo yini uJesu ukuthi ninamehlo kepha niboni, nezindlebe kepha anizwa? Kepha nokho kuMathewu ngikholwa ukuthi kuphakathi kokuthi izathiwa sesishiyagalombili noma seshumi nambili washo ukuthi nakuba uJesu wayenze izimangaliso eziningi kakhulu phakathi kwabo nokho ngabakholwanga ngoba uIsaya wathi iziprofetho zasho ukuthi banamehlo kodwa babengakwazi ukubona nezindlebe kodwa bengakwazi ukuzwa niyabo. UJesu wathi angekho ongeza kimi uma ubaba wami engambizi kuqala nakho konke ubaba angiphe khona kuyakuze kimi lokho kuyakuxazulula niyabo. Manje ubophezelekile ukuba usabalalise ukukhanya, ubophezelekile ngabo ukuba bemukele ukukhanya, ubophezelekile ukuba ukuyise kubo, kodwa ubophezelekile ukuthi bakuthatha kanjani. Bese kuthi ke uma uNkulunkulu ebavumela bangene, lokho kuyoba kuye. Uma bengazembethe izingubo kanjalo njalo abo, kodwa bakhumbulani, ngeke bakubone uNkulunkulu aze yakwembule kubo.
Brother Branham and Daniel, the 11th chapter, the 31st verse, teaches
futhi uBrenham kuDaniyeli isahluko seshumi nanye ivesi lamashumi amathathu nanye kufundisa ngosuku ukususwa komhlatshelo wemihla ngemihla nesingeniso esenza incithakalo. Ungasiza uchaze ukuthi laba bangobani na? Lo muntu usayile igama labo kulona leyo yindaba yami ngesonto elizayo nalokho kungena nana amasonto angamashumi ayisikhombisa kaDaniyeli. Kodwa futhi ngingahle ngitshe lokhu kuwe mfowethu oyigugu kakhulu osayine lokhu lapha ungumngane othandeka kakhulu kithi sonke. Yebo, manyala yenza incithakalo. UJesu washo kuMathewu amashumi amabili nane wakhuluma ngakho manyala kusho kungcola yenza incithakalo. Manyala kwakuyi-Muslim mosque yase-Oma eyayakhiwe ezinkundleni zethempeli lapho indawo engcwele yayimi khona. Ngo 96 AD emva kokufa kuka Jesu Christ Titus wangena ayesethumba iJerusalema waseshisa ithempeli futhi bakha iMoscow yase Oma inkolo kaMohammed khona ezinkundleni zethempeli futhi izami lapho kuze kube namuhla futhi yoma lapho uNkulunkulu waze yabuyela kumaJuda futhi Nabanyala leyo yiMoscow yase Oma enza incathekalo yendawo engcwele yemindaweni engcwele nebo uJesu wakhomba kuye wathi futhi ubakake ofundayo akezwisise nebo Ngakho ke unikeze izinsuku eziningi kakhulu kusukela kuleso sikhathi kuze kube ngemva kokuba inkosana nezinsuku eziningi kakhulu kanjalo njalo esingena kukho ke esalelizayo futhi ngizozama ngakho konke kwazi kwami ukukufakela lokho kwangesonto elizayo. Kodwa lawo manyala yiMoscow yase Oma yathethe indawo yethempeli ukuthi nxa nibona manyala yenza incithakalo ashiwo nguprofethi Daniel emendaweni engcwele yabo yimi lapho ethempeli lalimi khona indawo engcwele iMoscow yase Oma
Brother Branham Don't you feel
Woji Benham awuza yini ukuthi wonke umuntu ozisho ukuthi ungumKristu ufanele akhokhe izishumi bakhokhe izishumi zabe endlini yengcebo yenkosi na ngiyacela nikeza umbhalo kulombuzo
All right if you will that
Kulungile uma nizo kunjalo ukuthi iBhayibheli lasho kuMalaki isahluko sesine umuntu angamphanga uNkulunkulu na futhi nithi si Wena uphange kuphi na ngokweshumi nangeminikelo Ngisani konke kweshumi kwenu neminikelo endlini yami yengcebo ningivivinyi ngisho inkosi uma ngingayikuyivulela amafastela asezulwini ngilithululele isibusiso kunokwaneleyo Leyo inselele kunoma yimuphi umuntu ngamunye futhi ukuba kuphela bengilesikhathi futhi ngingangeni kulombhalo omncane ngifisa ukungena kuwo ngisho imizuzwini ishumi elandelayo bengingathanda ukuninikeza ubufakazi obuqondene nami ukuthi ngangilambile ngisho nomama wami nabo belambile nobabayi wami gula kodwa ngathatha izishumi zami kuqala futhi ngakunika kuNkulunkulu futhi benifanele libone ukuthi kwenzekani Ngikaze ngibone empilweni yami ukuthi noma yimubo osilise noma osifazane ukuthi uma kuphela wenza idola ngeviki uzoletha 10 cent waleyo mali bese ufaka endlini yakho yengcebo noma ibandleni ovela kulo uma uNkulunkulu engakubusisi lokho ungibize ngomzenzizi yabo mnumzane Leyo yinselele kunoma ubani futhi wonke umKristu lokho kuya kulona omunye umbuzo wonke umKristu kufanele akhokhe izishumi kunjalo kufanele kwenziwe
All right now if a person or persons speaking in unknown tongues in the same tone of voice each time
Kulungile manje uma umuntu noma abantu bekhuluma ngezilimi ezingaziwa ngezwe elifanayo lephimbo njalo into efanayo kodwa ukuhumusha kube kwehlukile ngomuhumushi njalo kungaba ngumoya ongcwele lowo na
Now Let me read that again If a person or persons speaking in unknown tongues in the same tone of voice In other words, just
manje ake ngikufunde lokho futhi uma umuntu noma abantu bekhuluma ngezilimi ezingaziwa ngezwe elifanayo lephimbo ngamanye amazwi nje besho into efanayo ngezwe elithize thize bephindaphinda bephinda njalo nento efanayo njalo kodwa ukumusha ngomumusha kube kwehlukile njalo kungaba ngumoya ongcwele lona na Manje nanko jile kodwa ake ngithi nje ukusabalalisa kukhanye kuncane kulona uma ngingahle ngikwazi futhi nge themba ukuthi nizoqonda ukuthi nje lona ngumfowethu Benham ngizama ukwenza okwami kudlula konke kodwa nje ake nginikeze lokhu njengokwake kwangehlele kuqondene nami uqobo kokuphathelana nezinto zikamoya futhi ngiya kubonga ukwethembeka kokungibuza imibuzo njengalona. Uma bungangethembi bungeke ngibuze kunjalo. Ngikholwa ukuthi umKristu bengeke abuze imibuzo ukuba avuse impikiswane. Ngikholwa ukuthi bazama ukuthola ukuthi yikuphi okuyiqiniso, niyabo, futhi bengingaphendula futhi uma futhi ngizophendula futhi ngizenze ngacaca ungulwazi lwamadlula lonke. Bese kuthi-ke uma lowo moya okini uthukuthela, lokho kukhombisa ukuthi akusi umoya ongcwele phakathi lapho, niyabo. Ngakho manje-ke umoya ongcwele ngeke uthukuthele, uzoqondiswa njalo ngezwi futhi kumele kuqondiswe. Manje ake ngisho lokhu ukuthi kulolu daba khumbulani, uNkulunkulu engumahluleli wami, mina lona nguWilliam Branham ngeke ngasho, kodwa kokwake kwehlakala ngizibonele khona ngamehlo, ngize phansi kocobo lwemihlangano njalo. Ngikholwa ukuthi umuntu osho into efanayo eyiphinda njalo, izwi elifanayo lephimbo ngempela ukhuluma ngezilimi. Ngiyakholwa, ngiyakholwa ngomoya bakhuluma ngezilimi. Uma bengamaKristu bakhuluma ngezilimi akungabazeki, kodwa ngikholwa ukuthi ukuthatha ngesinxelo kumushwayo. Manje izikhathi eziningi abantu angiyazi ukuthi ngabafo abasebandleni lapha nje ngiqekele kulo busuku empeleni cishe akunjalo futhi neville cishe nje ofikayo na. Ngakho uma izihambi zikhona futhi nehluka kulokhu, ngizama ukukhuluma ebandleni lami uqobo, niyabo. Manje njengoyihle evangelini, njengowenu, njengomelusi wenu, ngingathanda kamuvanyana uma imimoya yenu leziphiwo isiqale kufinyelela kupheleni. Uma nihamba niyoyibhekisisa indiza ingalawuleki futhi ithola khona-ke nje, nifanele nimbhekisise, mbhekisise lo muntu, kuyekeli kanjalo nje ngoba akusiwo umoya kaNkulunkulu okubo. Kodwa uma bemnandi, bemnene futhi bezithobile futhi belungele nako konke, lowo ngumoya kaNkulunkulu. Futhi uma omunye umuntu ephuma enqubweni nomelusi, ufanele akubize akwehlise, nalowo moya undize uye phezulu. Kona-ke akusiwo umoya kaNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu njalo uyama, uza ezwini, niyabo, uqonde izwi ngaso sonke isikhathi. Manje kodwa manje ngizami khona ukududa noma ukuthuntutha, ngizama kuphela ukwenza iqiniso. Manje umunye khuluma ngezilimi nomunye asukume ukuba ahumushe izilimi. Manje lalelisisane, ngicabanga ukuthi lokhu kuyatheyishwa, akunjalo na? Ekuyinshweni kwezilimi manje ngizodingeka ukuba ngishone phansi kwenye imfundiso manje ngalokhu. Ekuhunyishweni kwezilimi abantu abaningi bahumusha izilimi ngokuzwakalisa ngosekweqile kokuba bezwe ukuthi basho into enjalo. Lokho akusiko ukuhumusha. Ukuhumusha kungenkathi bekhuluma ngolimi olungaziwa, wena ubezwa ngesiNgisi futhi nje bephindaphinda abakushoyo. Kodwa yi uma lo muntu ekhuluma ebandleni lakho, angicabanga ukuthi izinakho kuleli, uma likwenza angingazi ngikuzwe. Kodwa omunye asukuma nje esho njengezwi elithize liphindaphinda, noma elinye izwi lephimbo ligijima lehla njalo lehla njalo lehla njalo lehla njalo. Ngiyatshela, ngikholwa ukuthi uJohnnie Jackson khona kulobu busuku, khona na? Angicabanga ukuthi khona, kodwa bengihlala njalo ngimangala ngoJohnnie Jackson nokukhuluma kwakhe ngezilimi nomfowethu nabaningi benu bantu lapha, ukuthi nikubona kanjani lokho kushintsha kwephimbo ekuhumusheni, niyabo. Manje manje lokho kulungile, manje angikhoshisi lona ibandla lami. Cha umnumzane, uma ibandla lami belidinga ukuqondiswa, ngizoma lapha futhi ngenza okwami okudlula konke, ngenzele umsindisi wami kunjalo. Noma ngabe kuyalimaza kumbe noma ngabe kulimazi, nginguyihle evangelini, niyabo, futhi ngifuna aniwufuni umoya ongalungile, nifuna umoya olungile. Ani ungani nithatha isibambiso zibe zonke izibhakabhaka zepentekostali zicwele into yangempela nayo? Kungani nidla emgonyeni kadoti kuba kukhona elidle likhulu itafula elihlanzekile elidekwe laba elinenkuku namadongolo nakho konke na, niyabo? Asikwenzi ngani lokho na, niyabo? Asithole okwangempela, yilokho esikufunayo, okwangempela, okwangoqobo. manje ngikholwa ukuthi kulesi sitatimende esenziwe lapha into efanayo iphindwa ngiyakholelwa kulesi sitatimende ukuthi zombili ziqinisile kodwa ngikholwa ukuthi umhumushi humusha ulwimi lomuntu ngikukholwa lokho ngikholwa ukuthi umoya okhona nomumushi uyaprofetha ngikholwa ukuthi ungoprofetha esikhundleni somumushi uma engalizwa iphimbo ngolwakhe uqobo yini pho ukuba zonke ngabanye zizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo na niyabo nifanele nizwe ngokufanayo nifanele niluzwe ngesingisi uma lapha nangu umumushi manje ngiyasukuma futhi ngazi amagama amabili noma amathathu kuphela ngoko ngolimi olwehlukile nginaziyo manje nje ngithatha lokhu ngokwangempela akusikho komoya manje manje ngizothini baya baya play ekerver African spreken manje ngiyangabaza ukuthi ukhona umuntu lapho waziyo ukuthi ngitheni ya fowethu bekithini na isibhunu Baya baya play ngiyajabula kakhulu kakhulu ngilapho kuba ngikhuluma isibhunu yabo African spoken yabo ngilapho kuba ngikhuluma isibhunu manje wenzeni na u ngikhuluma isibhunu kodwa ungizwe ngesingizi kunjalo na ngoba wena uyasazi isibhunu manje uma ukhuluma uma ngimi laba noma ngisho ngishumayela nomfowethu Neville umushela kolunye ulwimi lwabantu usho ngolwimi lwabo lokho angizwe ngikusho uyazi ukuthi ngikhuluma ngani ngoba uyalwazi ulwimi lwami futhi uma ukhuluma ngolimi olungaziwa futhi umusha uzwa ngolwimi owazalwa nalo ngoba yile ndlela kuphela ongawumusha ngayo lokho abakushoyo ngoba umoya ongcwele ukuhumushele lona futhi wena nje ukhulumele umoya ongcwele kodwa ke uma umoya ukhona ukubusisa lo muntu obovi futhi bamile njengomfowethu omdala igugu sewashona esekazimulweni kulobu busuku ngikholwa ngempela umphefumulo omdala othandeka kakhulu engiwaziyo omdala umfowethu yen songe sasimazi weva mise kuma lapho ngokweni futhi kunkulunkulu ngitshethelele ngingabi ngothuka okungcwele ngiyazi ukuthi ku ngothuka umoya ongcwele kungokungena kutshethelelwa kodwa futhi ren weva mise kusho yize lilodwa libinephinde ngaso sonke isikhathi into emayelana nokuthi sikem and sikem and sikem noma into efana naleyo weva mise ukuba ne ngathi omunye wathi ucabanga ukuthi lokho ngokuka kunkulunkulu na ngathi impela ngokuka kunkulunkulu impela ngikholwa ukuthi ngokuka kunkulunkulu kodwa wayekho umagazini kodwa ngangingeke ngakusho ayikusho ngoba ngazi kodwa nobukhona buka moya babukhona ngakho uma ubukhona buka moya bukhona nalomuntu usho izeni lodwa nje libinda libinda nalona umunye agcume hayi phezulu futhi azama kunikeza incazo nokho engazi ukuthi uthini uma lomuntu enganikeza incazo uyaprofeta umoya wesiprofeta uphezwe kwakhe futhi uyaprofeta akanikezi yona incazo Ngakho ngakho ke mkhristu othandekayo kuwena othe lokho kungaba ngumoya ongcwele na ngaba ngumoya ongcwele usebenzisa izikhundla ezimbili esisodwa sibusisa umphefumulo ngokukhuluma ngezilimi nesinye iprofetha angadingeki ukuthi ahumushe lokho akushoyo kodwa nokho ukushilo umoya ongcwele ufika phezu kwakhe ngesiprofetho ngesikhathi esifanayo nje lona omunye obekhuluma ngazo ngezilimi futhi wacabanga ukuthi kwakungukuhumusha esikwamuni okwenzayo na ngumoya kaNkulunkulu nikeza umlezo ebandleni Kodwa kumusha kufanele kuqondakale ngesingizi futhi uphendule ngokuthi kuphinde bona impela umuntu akushilo leso iziphiwo zokumusha Uma kukhona uma sekuvele kukhona imihlangano emithathu ephumile ngezilimi ezingaziwe emhlanganweni owodwa kona ke emgceni omkhuleko ingaba khona yini eminye futhi imilayezo ephumayo futhi kube kusalokhu kusesenqubweni yokomoya yomhlangano na Ngani impela kunjalo impela ngiyazi ukuthi iqondephi ukukhona uPaul owathi uma bekukhona iyaprofetha futhi ukhulume ngezilimi into njengaleyo uPaul ekhuluma nge kamuvanyana uma nonke seni futhi nevile uma nonke nifuna manje laba bantu onalezi ziphiwo zikamoya manje uma nizokwethemba ukukonda kwami umbhalo ngizokwehla ngiye emhlanganweni nani nje bantu nodwa onalezi ziphiwo nani nonke nje kuze sihlale ndawonye futhi uma nizwa futhi nibhekisise mfowethu nevele futhi nibone ebandleni ukuthi nguNkulunkulu noNkulunkulu ehamba phakathi kwabo lokho esikufunayo kodwa sifuna ukukubeka ngokuhlelekile lokho ukuze kuye esibusisweni ebandleni futhi kwenze ukuthize nginakho ngiyazi futhi ngiyayazi imibhalo ukuthi kufanele kwenziweni futhi yilokho esifuna ukukwenza manje lo muntu lapha ngiyazi ukukhulumeni ngezilimi kufanele kube kwenze ngendlela umbili noma kungabi ngaphezu kwezintathu kunjalo kodwa uma nizoqaphela lapha uma kwaku njengomunye nje esinika phezulu phezulu lapho njengomfowethu Sethman wasukuma futhi unikeza umlayezo ngesiprofetho noma ikhuluma ngezilimi ukuhunyushwa kwezilimi kuyisiprofetho niyabo umoya wesiprofetho manje uma nje ukhuluma ngezilimi ezingaziwa kungabikho mumushi lowo muntu ubusiswa ngumoya kodwa akalilimazi ibandla manje uPaul ayizama ukufinyelela kukho yilokho usebenzisa yonke inkonzo ngokukhuluma ngezilimi nje niyabo longafundile wathi kumayelana nani lokhu empeleni niyabo abakutholi kodwa akube nomumushi futhi akube nowodwa imibili eminingi ngangemilayezo emithathu emhlanganweni manje umuntu lapho uthi manje ke emgcini omkhuleko ke lokho kufanele ukuthi mhlawumbe ngabe umunye emgcini omkhuleko mhlawumbe ngothi Neville noma kwelinye ibandla kumbe noma okwakuphi ukuthi emgcini omkhuleko lendoda noma emhlanganweni ukuphilisa ngokukaNkulunkulu kahle ukuba bekuse emhlanganweni kamfowethu Roberts mhlangano kamfowethu Allen noma omunye emhlanganweni wami noma omunye umuntu ngazi kodwa noma ngabe kuyini uPaulu akhuluma ngakho ngumlayezo oyebandleni ibandle lapho lowo awube mthathu nje ngoba umlayezo kaNkulunkulu ukhuluma umlayezo uzanywa ukuyiswa ebandleni kodwa uma indoda emgcini omkhuleko iprofetha kumuntu ngamunye hayi bonke uma lokho kunjalo ngingakugwema kanjani sonke isikhathi emiqeni yami yemikhuleko niyabo lapho bengamashumi amathathu noma amane obusuku na Yabo uma profeta umuntu ngamunye kodwa lo muntu ya profeta emzimbeni wonke leyo makube yimilayezo emibili noma emithathu bese ke eyawumisa Nakuba umoya ngcwele bungahle usalokhu ufuna ukukhuluma kodwa linda umzuzu ningeze izwi ithuba ukuba liphume niyabo bese kuthi ke ngempela lokho ukukhuluma bekufanele kube phakathi kokuthi ungaphambili noma ngemuva kwezwi akukho lutho olufanele luphazamise izwi emva kokuba liphuma kodwa nokho siyakuthola lokho ngokuhlelekile kamuva uma imimoya neziphiwo kuqala kungena kupheleleni sikhuluma manje ngokugcina kwebandla lePentecostal ngiqonde ibandla ndale Pentecoste langempela futhi siyajabula ukuthi uNkulunkulu usaphila futhi uyabuza futhi ukhuluma kithi manje kodwa uma kunjengokuthi isibalelo nje uma utade lapha engasini kaumlezo ngezilimi noma isiprofeto ninikazi eduze kwakhe ninikeza umlezo ngezilimi noma isiprofeto bese kuthi ke ininikazi eduze kwalo noma umunye umuntu emuva lapho umunye ezonikeza umlezo noma isiprofeto noma izilimi ungabazeki ukuthi okuyikho ngokuthi cishe bonke bakhuluma ngende efanayo uma uNkulunkulu ephuthuma ezama ukwelisa into ethize ebiza umuntu ngamunye ebandleni ukuba yenze into ethize manje noma into ethize afune yenziwe manje bese ke izibonelo nje kubizwa umuqo omkhuleko nomfowethu Neville noma mina oqobo lwami kumbe noma imupho omunye umfundisi ehlele kulomuntu ngamunye lokho kusikho emzimbeni lokhu kukumuntu ngamunye Nomoya kaNkulunkulu ufike phezu kwakhe ukubatshela lo muntu ngamunye othize bese yamtshela ngoba akakhulumi kule ibandla ukhuluma kulo muntu ngamunye hayi ebandleni ngakho lokho kulungile
All right dear brother Branham
Kulungile mfowethu Branham othandekayo izikhathi ngezikhathi inkosi ngibonisa izinto emaphusheni ngibonisa izinto ngendodana yami esemkhunjini yempi indodana yami engitshele ukuthi zaziyizimfihlo ngibonise ngokufa kwabantu nangezimfihlo zezinhliziyo zabantu ngabe leso yisiphiwo sivela kuNkulunkulu na Uma ingibonisa emaphusheni izinhliziyo nemiqondo yabantu yonke into njalo iphenduke yaba njengoba ngiboniswa iphupho
Why yes my brother or sister
Ngani yebo mfowethu noma tete wethu noma kungahle kube ngubani inkosi kubusise leso ngombono wami isiphiwo sikaNkulunkulu Isiphiyo sikaNkulunkulu akwazi yini ukuthi iBhayibheli likhuluma ngamaphupho na? UJosefa ukuthi wayewaphupha kanjani amaphupho futhi awahumushe nokuthi abanye babewaphupha kanjani amaphupho. Lezo zinto ngezikaNkulunkulu. Manje uma kungokukaNkulunkulu kuyohlala njalo kuneqiniso, kuyohlala njalo kwenzeka ngayo impela nje indlela ishoyo. Futhi manje uma uqala ukubukisa ngakho kuzokushiya nje. Niyabothe oba nje futhi Felipe futhi bemnandi futhi ume kubonisa noma yini futhi kube into ofanele uyitshele umuntu ukuthi benze into engalungile khona ke ungami nje impo bese uyamsola lowo muntu yana kubo wena uqobo bese uthi dadhe mfowethu uyazi inkosi yangitshela kobunye busuku ukuthi wawenza into engalungile into ethize. Uma lo muntu ethi unephutha manga lawo angikwenzanga lokho, manje into okufanele yenziwe ke ngokubuyela emuva bese uthi baba wasezulwini ukuyiphutha lokho na. Manje uma lo muntu wayekutshela iqiniso khona ke wena unomoya ongalungile, kodwa uma lo muntu wayeqamba amanga futhi wakwenza uNkulunkulu uzobhekana nalowo muntu. Niyabo, yebo mnumzane, ngoba niyabo akwenzile lapho uthuke umoya ongcwele, ubika lokho umoya ongcwele kubize ukuba akunake. Niyabo, ngakho kuyinto engalungile.
Brother Branham, how can a church dance, shout?
Foyu Branham, lingasina kanjani ibandla limemeze, likhulume ngezilimi futhi lidedele umoya? Ngesibonye manje nilinde umzuzu bese nilahleka emoyeni njalo kube yivela kancane impela noma ngasiphi isikhathi ukuba kufundwe umbhalo. Angikuqondi kanjalo nami niyabo, ukumemeza ukusina ukukhuluma ngezilimi futhi kungafundwa ngisho nombhalo. Yimina ngisho lokhu, kumbulani William Branham okungaba yiphuthe ngamamele ezigidi. Ngikhona ukuthi iningi labantu ngibuzwe lo mbuzo namhlanje ngomfowethu, into ethi yibe njalo ukuthi uma beyokhulekela abagulayo umfowethu mhlawumbe uyokhulekela oyedwa bese ebaculisa bonke noma basine emoyeni. Cabanga ukuthi lokho kuletha amandla phakathi kwabantu. Qabo mina ngesingami ngikhona ukuthi yiphuthe lelo. Ngikhala ukuthi umuntu oza emhlanganweni wokuphiliswa uyoba njengokuzela insindiso yeze ngenhlonipho ekholwa wonke umuntu phakathi lapho engamemezi futhi asini, kodwa bebona umfowabo noma utate enyukela lapho ukucela siyawo kuNkulunkulu. Ukhothamise ikhanda lakho bese uqala ukukhuleka kuNkulunkulu. Siza mfowethu manje njengoba umelusi emkhulekele emgcoba umoya ongcwele mawuze phezu kwakhe futhi umnike ukukholwa ukuba kholelwe ukuphiliswa kwakhe. Ungumfowethu oyikuku ubudade ikuku, nimkhulekele sikudlele sakucula nje nimemeza futhi nisina. Kodwa sibone kuningi kakhulu kwalokho emihlanganweni yethu yephentekostali kungokwantsha lonjalo. Ngikhona ukuthi kungukugonza, ngikhola ngiqiniso ukuthi bagonza uNkulunkulu. Yebo mnumzane, ngikukhola ngenhliziyo yami yonke futhi ngiyakholela ukukhuluma ngezilimi, kumemeza nokusina futhi ngikukholwa konke nokuncika. Yebo, ngikhola ukuthi noma yini abayenza eBhayibhelini ifana nje nse namhlanje njengoba yayinjalo alo ngaleyo nkathi impela, kodwa ngikhola ukuthi inesikhathi sayo nohlelo lwayo. Manje sibusise sikhule sikhona nabantu bayamemeza lenkazimulo yenkosi yehla, nabantu bafuna kumemeza kakhulu futhi bamemeze futhi benze noma yini umoya obatshela khona. Qhubekani kulungile, kodwa uma umuntu ezela ukuzophiliswa lapho khona umuzo phakathi kokufa nokuphila kubandakanyeka khona, ngikhola ukuthi sifanele sihloniphe futhi sikhulume kubaba futhi sikhulume kuye ngenxa yalo mfowethu. Sikudleni sokumkhonza, simcele baba ngingumkhonzi wakho, ngiyakuthanda uyazi, ngiyakuthanda ngizwakalisa uthando lwami kuwe, manje ngizwakalisa ukukholwa kwami kuwe. Sizwa mfowethu ukuba sinde uzokwenza baba na. Ngikholwa ukuthi uyothola imiphumela engcono ngokwenza lokho. Ngikholwa ngempela ngokuhlonipha umoya kaNkulunkulu. Ye, lena ingaba mide ngamamayela ikhulu, kodwa ngiyethemba ngiphendulile ngasabalalisa kukhanya kuncanyana nje ngithi nje ukwazi ukuthi yini yase miqondweni. yenu manje empeleni futhi ngizonitshela ukuthi yini ngamuva nyana ngifuna ukucela ubele usilapha uma izoza futhi angisize mhlawumbe eze ehle futhi aqoqele bonke abantu bonke onomoya kaNkulunkulu phezu kwabo esimweni seziphiwo ake sixoxe ngakho esikhashana mhlawumbe ngingani siza ukubani ikhwele latini ngithi nje ukuphakama kancanyane futhi nisondele kakhudlwana kuNkulunkulu ngakho futhi kubekwe ngokuhlelekile kakhulu ebandleni bengilokhu ngibhekisisa kubukeka kwizimangaliso kimi futhi ngiyathanda nje ukukubona kuqhubekela phambili naphambili 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 futhi njengoba sikhuphuka ungamvumeli usathana ngene ngesinyelela manje mfana ukhaliphile ungamvumeli kuphambe ngobuqili ungazami ngoba ungeke thembela kuNkulunkulu nje futhi ulokhu uqhubeka nje lokuhamba ngokuzithoba uNkulunkulu uzokwenza futhi uzothola ukuthi uNkulunkulu uyokusebenzisa kakhulu nakakhulu nakakhulu kanjalo inkosi nibusise ngabe sinazo isikhathi semizuzu engamashumi amabili yokukhuluma na ngiyabonga ngiyabonga ngikakele bekwenele ukungiqalisa Ben kulungile aziphenge emahubweni mzuzwana nje inkosi ibonakale inginika umcabango omncane lapha ngithanda ukuzwakalisa kini nonke kulobu busuku ngendlela entshumelo nje uma nithanda imizuzu embalwa nje ngiyazi uyashisa futhi kuyashisa phezulu lapha futhi kodwa kubulani ngeke sisaphinde sibonane mhlawumbe kuze kube ngolwesithathu ebusuku ngakho asilinde nje futhi ngaphambi kokuba sicule icule elimnandi lidala lithi libuzisiwe igodi libophayo asikhulume ngeze lilotshiwe imibuzo ethi kusenza isishiya asikholisekile asiphume kukho manje futhi mfuni sikhulume ngezwi manje singakhothamisa amakhanda yethu futhi umsuzwana nje Baba sezilwini lemibuzo ngizamela ukuthola ukuthi abantu banani ezinhlizweni zabo sibone ukuthi bayobuza yini ngalokho ngalokho ngiyabona Nkosi bafisa iziphiwo zokomoya Laba baneziphiwo zokomoya bayamangala ukuthi siphathwa kanjani kwabanye kuphosa kukhanya kukhulu ebandleni kwabanye bayamangala Manje Nkosi sisize Nkosi singabantwana bakho asenze lezi zinto ukuba sizibonge thina senza lokhu ukuba sibonge uNkulunkulu ngesiphiwo uNkulunkulu asiphesona Sikuleka baba ukuthi uzobuzisa lezi ziphiwo futhi uzibonakalise ebandleni futhi kwangathi kungafezeka ukuthi izihambi nabafokazi abezayo abathi gqi kulowo mnyako bese behlala phansi imizuzu embalwa futhi kwangathi umoya kaNkulunkulu ngaba mkhulu kakhulu phakathi lapha uze wazi ifihle enhliziyo yonke ngena eminyango sibe khona Nkosi kwangathi ngaba nobumnandi obunjalo nentobeko ingabi nayo neze indluzula nokuthetha nokubhikiza siyazi umoya kaNkulunkulu Ngakho sikhulekela ukuthi uzosibusisa ezintweni zonke. Busisa ibandla lakithi, busisa abantu bakithi, busisa abantu bamanye amabandla. Futhi baba siyazi ukuthi kukhona ibandleli lodwa kuphela. Futhi sonke sizalelwa kulelo. Manje ngiyakhuleka baba ukuthi uzoqhubeka usibusisa njengoba ngifunde le ndikimbe encane bonakala unginika yona. Ngihlezi lapho engasethe skini ngalento abama futhi ngisize Nkosi. Kuba ngingabahlalisa abantu sikele sithi kakhulu kodwa nje ukuba ngikhulu ume izimvo ezimbalwa lapha ngikhulekela ukuthi wena uzoba kukho futhi usiphe umcabango omncane ukuba sikwazi ukuya ekhaya nawo futhi sibonge Nkosi ngokulunga kwayo sicela egameni lika Jesu amen manje ningakhohlwa ngesonto elizayo ekuseni Nkosi ithanda manje phenyele emahubweni ikhulu nesithupha nevesi lesikhombisa ngizofunda ngehle njalo phisi ingxenye yehubo kodwa ngudavide kungani kufika kimi bekungenxa yomlezo namuhle ekuseni futhi ngizobeka iwashi lami lapha futhi ngizame ukuphuma ligamenxa lesishiya galolunye uma konke kungenzeka manje evesini lesikhombisa lamahubo ekhulu nesithupha obaba bethu abaqondanga izibonakaliso zakho egibhithe abakhumbulanga ubuningi bezenzo zakho zomusa kodwa bamhlubuka ngaselwandle ngisho ulwandle olubomvu Nevertheless, he stayed there for his nokho wabasindisa ngenxa yegama lakhe ukuze awazise amandla akhe amakhulu. Inkosi yayinezele izibusiso zayo.
I'm going to speak to you, if the Lord willing, on the subject of
Ngizokhuluma kini uma inkosi ithanda ngendaba ethi ukungaqondi kahle uNkulunkulu engaqondwa kahle ngizokuthatha kanjalo uNkulunkulu engaqondwa kahle Yazi kungaqondi kahle kuzifaka kwinqwaba yenkathazo zikhathi eziningi abantu basho izinto abaziphindaphindayo emva komunye umuntu lapho bebengaziqondi kahle khona lokho kufaka umuntu enkathazweni ngikholwa ukuthi kungaba kuhle kithi uma nje awu silinda size siqonde ukuthi bezikhuluma ngani ngicabanga kanjalo na ngiyazi ukuthi bekungaba njalo kimi kube kuhle kakhulu kimi ukuthola kuqala bese ngikusho-ke niyabo kodwa sihlala njalo sibonakala sinjalo singaqondanga kahle futhi lapho udavid ekhuluma ngo-israyeli angaziqondanga kahle izimangaliso zakhe ngenkathi besegibhithe manje kungaqondi kahle akusiko nje ukuthi awu angizwanga ukuthi utheni kodwa ukubone into ethize yenziwa futhi ingaqondakali kahle ukuthi ngeyani lokho ngokuthi ngokugeja kwakho isikebhe ngokuphelele konke ke manje unkulunkulu akezi nje izimangaliso ukuthi niyabo ngingunkulunkulu unkulunkulu wenze isimangaliso ukuba kube nokuqonda niyabo unkulunkulu usenzela inhloso futhi nikuqaphelile yini kufundwa kwamahubo lapha evesini lesikhombisa na ngicabanga ukuthi kuhle kabi ngifuna ukuphinde ngikufunde futhi obaba bethu abaqondanga izibonakaliso zakho egibhithe niyabo abasiqondanga abakhumbulanga ubuningi bezenzo zakho zomusa kodwa bamhlubuka ngaselwandle ngisho ulwandle olubomvu lokho wabasindisa ngenxa yegama lakhe ukuze awazise amandla akhe amakhulu
They did not understand why that God down in Egypt performed these miracles.
Niyabo baqondanga ukuthi kungani uNkulunkulu ezantsi eGibhithe enza lezi zimangaliso wayezama ukubabonisa izenzo zomusa wakhe wayezama ukubenza baqonde ukuthi wayenguNkulunkulu phakathi kwabo ngiyakuthanda lokho intshumayeleni yami encane engayishumayela lapho esikhathini esithize sedlule enhla eChicago kwaze kuthi-ke ngikholwa ukuthi ngayishumayela lapha abafana unayo ethepini njengokhozi olunyakazisa isidleke salo lubhakuzisa phezu kwezinyane lwalo uthi umama wokhozi omdala uzithetha kanjani izingane zakhe ezincane ngaphambi kokuba azindizise zineziningi izimpapho ezingaqinile kuzo futhi gaze zimbona ngempela ekulokhu okwedlula konke ngoba zonke zihlala voshosho esidlekeni kodwa usukuma ame phezu kwesidleke bese endlala amaphiko akhe amakhulu anamandla wenzani na ukhala kakhulu ufuna zilazi iphimbo lakhe welula amaphiko akhe amakhulu ukhozi lwesifazane ngezinye izikhathi yilona olukhulukazi zithiwa ngezinye izikhathi izinkozi eziningi zesifazane zinamaphiko angamafiti ayishumi nane ukusuka echophweni kuye echophweni zicosha inkonyana zilize nayo amafiti ayishumi nane ukusuka echophweni kuye echophweni amaphiko ngangokunqamula kulo msamo khona lapha ukusuka ensikeni kuye ensikeni lukhuphukela lapho phambi kwaloo mfo omncane ngoba ngani na uzomthatha mdizise akagaze aphume kulesi zidleke futhi uzomthatha amenyusele le emazulwini bese eyamthintitha futhi amdedele phezulu lapho ukuba azibhakuzele ukuba afunde ukuthi kundizwa kanjani ngakho ufune kubonisa igunya analo ngendlela amaphiko akhe amakhulu ekunkonkomalisweni kwezimpiko bese ekhala kakhulu bese-ke ewashayisa ngomoya izimpiko ziphuma ziqashe ezindlekeni nakho konke kunye uphosa umoya ovunguzayo phakathi lapho sengathi uphuma ebhanoyini eyijethe amshaye agenquke futhi alala aqethuke ngomhlane wakhe omncane bese ebheka phezulu bese ecabanga mama umkhulu kangaka umkhulu kangaka ngiyabona ukuthi amaphiko ami aqine kangakanani na ngingakugcotsha bese ngiyakujwala ngikuyise noma yikubi lapho ngifuna ukuya khona nginamandla futhi lokho unkulunkulu ayekwenza kwi-israyeli niyazi wathi njengokhozi olunyakazise isidleke salo leyo yinto efanayo wafumana u-israyeli esezweni lokuklewula ezansi lapho futhi wamkhuphula wamkhipha egibhithe wayeseyomngenisa ezweni lesithembiso emaphikweni okhozi niyabo futhi unkulunkulu wayenzani ngalezi zimangaliso na wayezama ukufinyelela kubantu bakhe ukuthi wayengujehova namandla futhi lokho azama kwenza namhlanje. Ngaphilisi nje yabantu ngoba nje engaphilisa uzama ukufinyelela kuwe ukuthi ungukuvuka ukuthi angakwetha uphile angawuvusa umzimba wakho angenza noma yini afuna ukuyenza unguJehova ngiyakuthanda lokho kodwa abantu abamqondanga kahle uNkulunkulu kubalula kabe ukuba angaqondwa kahle ngabangakholwayo yilabo abangafuni ukuqonda abantu abaningi bazama ukuqonda abaningi abafuni ukuqonda bavele nje bazivalele bese bethi ayikho into enjalo futhi angiyikholwa into enjalo khona ke soze baqonda kodwa umuntu ovumayo ukuqonda ovumayo ukuhlala phansi futhi wozani sitshethe indaba yisho inkosi manje lo muntu usemqeni ukufunda ukudiza kuvela enkosini kodwa abantu njalo abazihlanganisa noNkulunkulu namandla kaNkulunkulu kungaba nzima ukuthi uzihlanganise noNkulunkulu ngaphandle kokuzihlanganisa namandla akhe ngoba uma uzihlanganisa nayo wetshwayelana naye noma isihlobo kuye bese ke uba namandla akhe phakathi kuwe yingalesi sizathu abantu bengenako ukholelwa ezimangalisweni namhlanje ngoba banelutho phakathi kubo abazokholwa ngalo bafanele babe nento ethize phakathi lapho abazokholwa ngayo futhi uma umoya kaNkulunkulu kumuntu uyothi amen kulo lonke izwi likaNkulunkulu nazo zonke izimangaliso zikaNkulunkulu kodwa njengoba umama wami wayevamise ukuthi ngeke walithola igazi ukuthi eniphu ngoba kukho gazi kuwo ngakho leyo yindlela efanayo ngeke wathola ukukholwa kongakholwa ngoba akukho lutho lapho lokuba ukholwe ngalo umuntu wathi ngikholele kuphiliseni ngokukaNkulunkulu kunendaba ukuthi ukathini impela akusikho kwakhe ukulaba kuphela abangakholwa Uma uzothola igazi lithola liphuma entweni ethize enegazi kuyo uma uzothola ukukholwa uthola entweni enokukholwa kuyo futhi lendlela uNkulunkulu usebenzisa into ethize nokukholwa kuyo akakuthumeli phandle lapho emthakasweni okuphilisa uma ungenakho ukukholwa kwenele kokukholwa uzokuthumela kanjani ebuzeleleni esebenza izimangaliso uma ungenakho ukukholwa kwenele kokukholwa na ufuna into ethize nokuthize phakathi lapho angaveza ubuthize ngayo ngakho abantu abaqondanga kahle
Noah
wayengaqondwa kahle kakhulu impela ngosuku lwakhe uNoah ejwayelene noNkulunkulu inceka kaNkulunkulu ikholwa kuNkulunkulu futhi uma uba ikholwa kuNkulunkulu wenza izinto eziphambene kakhulu nalokho abantu abacabanga ukuthi kulungile baze bacabanga ukuthi uyahlanya noNoah ecwayiswa kuNkulunkulu wakhe umkhumbi wokusindisa indlu yakhe nabantu babecabanga ukuthi wayehlanya Wayengahlanyi ukuthi nje wayengaqondwa kahle ngoba wayelandela indlela yokulayelwa nguNkulunkulu. Amen. Ngiyakuthanda lokho. Wayengaqondwa kahle. Bengakwenza kanjani umuntu nakuba wena uthi ayikho neze imvula ivele ziphakaphakeni. Yini imvula na? Babengagaze babe nemvula. uNkulunkulu wayewunisela ngenkaza umhlabathi. Newayikubi leyo mvula na? Angazi. Ngikhombisa ukuthi kubi. Ngikwazi ukukhombisa yona. Ah, wazi kanjani ukuthi izakwehla ivela phezulu lapho ibe ngekho phezulu lapho izakwehla na? Noah ngasho kuba washo into enje ngalena. uNkulunkulu wangitshela ukuthi yayizokwehla futhi uma uNkulunkulu wathi izokwehla uyakwazi ukuyijaja inyusele lapho bese keyehlisa. Ngakho lokho kuyakuxazulula. Uma uNkulunkulu esho njalo yiloko kuphela kukhona kukho. Niyabo akaqondwanga kahle ngoba wayelandela uNkulunkulu. Elijah bengingahlala kulezi zindaba isikhathi eside kodwa nginezinye ingane zazo lapha ngifuna ukuza kuza masinyane Elijah akaqondanga kahle yisizwe sakubo Elijah waye ngumIsrayeli waye Juda futhi akaqondanga kahle ngoba waye sigxeka njalo isizwe sakubo egxeka inkosi egxeka indlovukazi egxeka into eyayingakhona futhi wabagxeka Wayebolakala ngumuntu encaba impela ngani he yonke into ingu Nkosi isho kanje Nkosi uNkulunkulu uzokujezisa wena Jesu impela wena sibani bani Ngakondanga kahle ngani na wayelandela uNkulunkulu kwakungesiyo Elijah abangamqondanga kahle kwakungumsebenzi kaMoya Ngcwele kuElijah abangawuqondanga kahle umuntu wayengasivukela kanjani isizwe sakubo mqoba na achuke isizwe sakubo mqoba siqondise futhi abeke iziqalekiso zikankulunkulu phezu kwaso sona impela isizwe bona impela abantu ayehlala nabo uhlanga lakubo uqobo ibala lakubo uqobo inkolo yakubo uqobo uhlobo lakubo uqobo kepha nokho abikezele izahlulela zikankulunkulu futhi wabiza indlala phezu kwabo angaqondanga kahle ngoba kwakungesuye elija kwakungunkulunkulu ku-elija abamqondanga kahle kwakungesuye elija owayengaqondwa kahle kwakungunkulunkulu eholo elija futhi abaqondanga kahle ukuthi unkulunkulu wayengunkulunkulu angcwele futhi angesibekezelele isono futhi akwena ndaba noma kukumfowenu utate noma umama kwena ndaba ukuthi ubani kuyisani kusoni bukankulunkulu nokwahlulela kuyokwehlela phezu kwabo ngaso abaqondanga kahle uDanyeli akaqondanga kahle ngenkathi bonke abanye babantwana baka-Israyeli beguqa phansi esithombeni kodwa yena noShidreki noMeshaki no-Abednego bala ukuguqa phansi awu bathi yini indaba ngaye na sonke size sathi yini indaba ngalowo ofohlanyayo na awu wonke amanye amaHebheru amazisa uNkulunkulu wethu amazisa guqa phansi uma sishaya amacilongo futhi bakhalisa amacilongo futhi badlale izingubhu kanjalo njalo futhi badlale umtshingo bonke baguqa phansi kodwa yini indaba ngalo muntu enqaba na yini indaba ngaye angeke akwenze na ngoba wayegxhumene noNkulunkulu yileyo indaba akaqondanga kahle wayefanele ukuhlanya noma wayelahlekelwe yingqondo yakhe noma babeyizigejane esabangahlahlile kanda kodwa babelandela kuphela kuhola kukamoya yingaleso sizathu babengaqonda kahle bonke abaprofeti bethestamente elidala ukuthi bavuka kanjani futhi baprofetha mayelana nesizwe sabo ukuthi baprofetha kanjani mayelana nabantu ukuthi baprofetha kanjani mayelana nento bebeka iziqalekiso phezu kwabo futhi benze izinto kanjalo abaqondanga kahle ngani na babe yizinceku zikankulunkulu babenza intando kankulunkulu babenza inkonzo kankulunkulu ngakho ke abaqondwanga kahle futhi noma imuphi umuntu alandela unkulunkulu akaqondwa kahle uJesu inkosi yethu ngenkathi ukuzalwa kwakhe akaqondwanga kahle isazumeki abaqondwanga kahle babelandela isibonakaliso saphezulu kwemfelo ukuthola inkosi eyazalwa inkosi yamajuda babazi ukuthi kwakukhona inkanyezi ephuma kujakobe ngokweziprofetha zikadanyeli futhi babazi ukuthi le nkosi yayizoba ngumsindisi wayezoba yinkosi yakwa-israyeli futhi beza minyaka emibili besuka le endiya ngezansi ngasemfuleni uthigrisi nangaphesheya kwezingwadule nasezintabeni ndawo zonke futhi bengena edolobheni lasejerusalema ngokunye ukuhlwa cishe seliyeshona bememeza kakhulu uphi lo ozelwe inkosi yabajuda na uphi lowo na futhi kwakungazi muntu ngakho kwakuyinto exakile ukuthi inkosi yabajuda yayizela futhi abantu amakhulu abamayela kude babazi ngakho futhi khona lapho edolobheni azalela kulo nendawo azalela kuyo phakathi kwabantu azalela kubo futhi babengazi lutho ngakho bamqondanga kahle uMeki bathi ayikho into okuthiwa yinkosi yabajuda sinayo inkosi phezulu lapha uHerodi ngaqondanga kahle kuzalweni kwakhe ngenkathi ezalwa noMaria wayezoba ngumama ngaphambi kokuba ashade noJosefa akaqondwanga kahle babecabanga ukuthi wazalwa ngaphandle komshado ongcwele babengazi ukuthi umoya ongcwele wamkhulelisa lo mntwana kodwa kuqondwanga kahle kwakuyisenzo sikankulunkulu nabantu abasiqondanga kahle baselokhu bengakuqondi kahle isenzo sikankulunkulu ngokuvamisile asiqondwa kahle ngabantu abakholwa ngokukamoya kuphela abantu abakholwa umoya kodwa akuqondwa kahle uMeki akaqondwanga kahle uHerodi akakuqondanga kahle ngenkathi uHerodi ethi awu ningitshele ukuthi ingane kuphi futhi ngiyohamba ngikhuleke kuyo nami wayengumzenzisi wayengoqamba amanga ayekwesaba wayengayazi imibhalo ukuthi kwakufanele kube khona uMesiya ofikayo inkosi yasezulwini uHerodi wayecabanga ukuthi kwakuzoba inkosi esemhlabeni futhi wayefuna kumbulala kuba amchithe kwakungesiye inkosi yasemhlabeni wathi lo mhlaba usiwe umbuso wakhe ukuba lona bekungumbuso wami izikhonzi zami beziyongilwela kodwa umbuso wami ngowaphezulu uHerodi akakuqondanga kahle wayecabanga ukuthi kwakuyinkosi yasemhlabeni Ilandela abashangana namhlanje. Ubani ibibandla uma ungumkhristu na? Selalini na? Alikho.
They don't get it. They can't understand it.
Abakutholi nebo ngeke bakuqonde bacabanga ukuthi ihlelo lisho ukuthi umKristu kuphambene kakhulu impela kanjalo kodwa akuqondwa kahle kabantu manje sitshela ukuthi uHerode akakuqondanga kahle wayengeka kuqonda Nikodemo akakwazanga ukukuqonda ukuzwala ngokusha ngenkathi efika kuJesu ebusuku omunye wamgxeka angimgxeki wayengumuntu olungileyo wayefuna ukuthola ukuthi Wayeqinekile imini yonke mhlawumbe wayeseofisi lakhe lobupristi noma enge into wadikeka ukuthi afike busuku empeleni wafika lapho wenze okuninginingi okungcole kunoma inqobe yabantu yenza manje ngeke beze emini noma ebusuku Ugcineni wafika ngaphambi kokuba umxheke wena ufikile na ugcineni wafika kuJesu futhi asingamgxeki uma singagaza sibe lapho futhi uma ufika lapho khona ke angicabanga ukuthi uyomxheka qabo wafika lapho futhi ufika busuku futhi mhlawumbe wayexinekile empeleni uyafika mhlawumbe uJesu wayexinekile kakhulu phandle khulekela bakulana nezinto isikhathi kuphela engambamba ngaso ngalengxoxiswano kwakungaba ngesikhathi sase soku kodwa ekugcineni wafika lapho wahlala lapho waze wathola kubane ngcoxiswane noJesu futhi ngekathi uJesu ethi wathi rabbi siyazi ukuthi wena ungumuntu othunywe evela kuNkulunkulu ngokuba akekho umuntu ongenze lezi zinto ozenzayo uNkulunkulu engenaye uJesu wathi uma umuntu engazalwa ngokusha ngengena embusweni ngeke ngisha ubone umbuso Norabo mkhulu inkosi kwaIsrayeli wathi mina ndedendala kuba ngingene esizalweni sika mama wami futhi ngizalwe ngokusho na yabo akaqondanga kahle ukuthi uJesu wayekhuluma ngani akakutholanga nje ngenxa ukuthi uJesu wayekhuluma ngokuzalwa komoya futhi yena wayezama ukukusebenzisa ekuzalweni ngokwemvelo ngakho akamqondanga kahle akakutholanga Wabela nje indlela abantu abenza ngayo njengonikodemo nje abaningi bethu abaziqondi kahle izinto zikaNkulunkulu ngoba sivele sikuthathe nje bese sikusebenzisela into yemvelo njengokuthi uthi uDokotela athi oh angikholelwa ukuphiliseni kukaNkulunkulu angikholwa ukuthi kukhona kukhona ngeza uDokotela etshela usifazane eoffice ngesinye isikhathi wathi futhi wayengazi wayefuna ukwazi ukuthi kwenzekani esigaqeni ayinazo wathi uFuthi Branham wangikholekela nenkosi yangiphilisa wathi ukukhona wathi soze ngayikholwa noma yini into njengaleyo wathi ngitshele ukuthi ubani owasisusa wathi thola sibazi wathi wafakani kuso na wathi lotho ntobo wathi wavele wangibiza nje emhlanganeni nento yasuka futhi ngangihlezi khona impela kameleni lilandelayo kunjalo ngihlezi kameleni elilandelayo ngilalele wayengazi ukuthi ngangiphakathi lapho futhi naye uDokotela wayengazi ukuthi ngangiphakathi lapho ngoba wayengangazi ngisho nami nebo futhi ngangilapho ngihlezi phakathi lapho futhi wathi ethathe omunye umuntu emisa eoffice likaDokotela kunjalo impela futhi bengingakuzwa ngenxaphephe ayikusho ngangazithola esikhulu ngase ngiphuma lapho ngenkathi ngithola lokho ukuthi wayengakholwa lakho wathi angikholwa nelilodo izwi lakho wathi angigaze ngibone lutho namanje ebingenza noma yini kanjalo angikukholwa nje wathi ngifanele ngikubone ngaphambi kokuba ngikukholwa usifazane wathi awu uthini ngesikaxa sami sabi na wathi ngifanele ngisibone sisuka phambi kokuba ngikukholwa ngiyabo ukubona kusikho ukukholwa ukukholwa kuyisiqiniseko ngezinto ongaziboni ngiyabo uyakukholwa kuqala Yase kwenzeke ngakho indoda yayingesile ikholwa ngakho ke bonke ngokuyimfihlakalo kuyo yayingazi ukuthi yayikhuluma ngani ngoba ayikuqondanga ngokuyindide kuyo abantu bathi namhlanje oh angikholelwa kuloko kuphilisa kukaNkulunkulu ngikholelwa kulowo moyo ongcwele ngikholelwa kuloko kukhuluma ngezilimi ngikholelwa kuloko kumemeza ngikholelwa kuyo yonke lento enjalo angikholelwa kuyo ngani na imfihlakalo uqondi nje kahle kuNkulunkulu nakho eBhayibhelini nakho kuletha imiphumela iBhayibheli lakhuluma ngayo ilethwa ngakho kufanele kube nguNkulunkulu aniliqondi nje kahle yiloko kuphela uNkulunkulu akaqondisiswa kahle bafundi bakhe babengazi qondi izimangaliso zakhe ngalobo busuku ngenkathi engena esikepheni futhi wathi muntu muni lona ukuthi ngisho nemimoya namagagasi kuyamlalela na baqondanga kahle ukuthi wayengezuya umuntu wayenguNkulunkulu
amen that's what's the matter today people
Ilendaba lokuthatha kabani bafuna kumenza umfana mncane lethe inhlanhla noma enginto ethize phatha ibhethi bafuna kumenza nje umfana mncane kasekempini. Wengezuya umfana mncane kasekempini wenguJehova uNkulunkulu abakuqondanga kahle babembeke ukuba nje abe ngomunye wabo wengezuya omunye wabo wayenguNkulunkulu phakathi kwabo wayengaphezu komuntu. Njengoba bengihlale ngisho wayengumuntu ngenkathi elambile kodwa wayengunkulunkulu ngenkathi yepha izinkulunkwane ezinhlanu ngebhesikidi amabhesikidi amabili namaqatshe ezinhlanzi. Wayengumuntu ngenkathi ekathela ngebuva kwesikebhe kodwa wayengunkulunkulu ngenkathi enqamukisa imimoya namakakazi futhi wakwenza kuba kumlalele. Muntu muni lana na wayengesilo uhlobo lomuntu wayengunkulunkulu ebonakaliswe kumuntu abamqondanga kahle bamcabanga ukuthi wayengumuntu indodana kaMaria umbazi kodwa wayengunkulunkulu ebonakaliswe enyameni. Amen. Amasosha amaRoma awamqondanga kahle ngenkathi bemhlalisa enkantolo futhi bamzongolozela ngendwangu ebusweni bakhe base bemshaya phezu kwekhanda base bethi manje uma unguprofethi bonke bathi unguprofethi woza sitshele ukuthi ubani okushaya phezulu ekhanda. Ngiyabonga baqondanga kahle ukuthi uJesu wathi ngenza kuphela lokho ubaba ngibonisa ukuthi ngikwenze ngenza lokho ubaba ngibonisa khona bese ke ngenza lokho ngitshela ukuthi ngikwenze abakuqondi kahle abayiqondanga kahle inkonzo yakhe. AmaJuda awamqondanga kahle ukuthi ufike kanjani abe ngumngane wabo nomsindisi futhi babefuna ukumenza into embi abayiqondanga kahle inkonzo yakhe. Wathi inkosikazi yaseningizimu yakusukuma kwahlulaleni kanye nalesi sizukulwane futhi silahle ngokuba yavele emikhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni futhi nangu omkhulu kunoSolomoni. Kodwa baqandanga kahle ukuthi wayemkhulu kunoSolomoni babecabanga ukuthi wayengumuntu nje. Abaningi babo babecabanga ukuthi wazalwa ngaphandle komshado ongcwele wakhulela emndenini omubi ukuthi wayenalezi zifiso kanjalo njalo nomntwana wesihlahla. Sisanda kuba nombuzo nje abakwazanga ngisho ngani bathi ngani siyazi ukuthi wena wazalwa ngaphandle komshado ongcwele unedemoni kuwe ngani uzama ukusifundisa thina na thina singorabi wathi ningaba kayihle udevil. Yabo baqondanga kahle ngenkathi amasosha amaRoma ebuyela emuva ngesinye isikhathi emlalele athi akekho umuntu owake wakhuluma kanje azikaze sizo umuntu ekhuluma kanje kwakungasiyo umuntu ekhulumayo kwakunguNkulunkulu. Yebo mnumzane, umuntu akakhulumanga nje ngakho, umuntu usho futhi akhuluma imibhalo. UJesu wenza imibhalo iphile, umuntu akaphili kanje. Umbhalo usho lokhu laba nakho, umuntu angathi umbhalo uyakusho kodwa akugcishe yilokho kuphela ngakwenza. UJesu wayekwazi ukuthi mina nobaba wami simunye, ubaba wami uhlala kimi, ongibonile mina ubonile ubaba, angekho omunye wayengasho lokho. Amen, haleluya kunjalo. Ubonile mina, ubonile ubaba, angekho omunye wayengasho lokho. Kumangalisa amasosha athi wayengakaze abe khona umuntu wakhuluma kanje, akakhulumi njengombhali noma umshumayeli, ukhuluma ngegunya. Futhi ngisho noDevil bamlalela nemimoya vunguzayo namagagazi kuyamlalela. Babecabanga ukuthi wayengumuntu kodwa wayengunkulunkulu. Niyabo, wayengaqondwa kahle. Bathi ingani wazalwa ungumntwana wesihlahla, wazalwa ngaphandle komshado ongcwele futhi uzama ukusifundisa thina na ngani siyazi uyahlanywa futhi unedemoni. NgumSamariya kade ulapho futhi wathola lawo matemoni abe kuwe, uzama ukusifundisa thina, thina borabi abangcwele na, wathi nina ningabakayihle udevil. Yeah, baba mqondanga kahle. Babengazi ukuthi wayengubani. Yileyo indaba namhlanje abantu bezama kumenza into angesiyo. Akasuye umuntu nje, unguNkulunkulu kumuntu. Akukho umuntu wesithathu, unguyena kuphela umuntu. Yebo mnumzane, aw, iphela. Abamqondanga kahle. Umfarisi, lo mfarisi owamemela idili ezansi lapho, idili elikhulu, akamqondanga kahle. Wayecabanga ukuthi wayezoba naye ezansi nje lapho, ngashumela ngalowo mlezo phandle lapho esikhathini esingezinde sedlule ekudleni kwasekuseni. Ngiyakhona eChicago kulokho kudla kwasekuseni. Lo mfarisi wathi manje mbukeni ehlezi emuva lapho, ehlezi emuva lapho, izinyawo ezingageziwe naye yonke into. Lowo owesifazane omncane uyangena wase emgeza ngezinyembezi, wase esula ngezinwele zekhanda lakhe. Wathi uma ubengumprofethi ubezokwazi ukuthi inhloboni yosifazane elapho egeza izinyawo zakhe ukhombisa ukuthi akasuye umprofethi. Jesu asukuma esethi, Simoni, ngukhole ngifuna kukusho kuwe. Amen, akaqondanga nje kahle, kwakuyilokho kuphela. Wathi ungimemile ukuba ngize futhi ngishiye uhlu lwami olungiqinile ukuba ngize esimemweni sakho. futhi uma awuzange uhlangabezane nami eminyango awuzange ugeze izinyawo zami awuzange ugcobe ikhanda lami awuzange ungange ngokungemukela uvele nje wangidedela ngangena ngingcolile futhi nginuka futhi ngigcwele umjuluko futhi wangihlalisa ngabe khoneni ukuba uhlekise ngami kodwa lo wesifazane uqhubeke njalo wangeza inyawo zami futhi uzigeze ngezinyembezi izokuphenduka manzi amahle kanjepho futhi wazesula ngezinwele zekhanda lakhe ngikhona ngimelene nakho ngawe Simoni ngiqinisile ngithi kuwe izolo zakhe eziningi usethethelela zona zonke uSimoni akaqandanga kahle wesifazane waqonda Simon wathi ungumuntu nje wesifazane wathi ungunkulunkulu umsindisi wami angaqondwanga kahle usalokhu engaqondwa kahle abafundi eCalvary abaqondanga ngenkathi bonke bemphika futhi basuka bahamba babengabona kanjani umuntu ababemazi ukuthi wayenze izimangaliso futhi avuza abafileyo nokho wazinikela ekufeni futhi wenyuka wadabula lapho washaywa futhi ekhala isikhwehlela sehlebusweni bakhe negazi lixutshwe naso lapho ababekade bemhluthula khona intshebe kwangangesandla bayisusa ebusweni bakhe futhi basotha umhlale wakhe kwaze kwakhanya amatyambo akhe abasobala futhi bemkhahlela futhi belokhu bemshaya bese bejuka amasosha adakiwe bemshaya benyuka ngqoko emgwaqo futhi bame futhi babadedele benze lokho na abaqondanga kahle ngakho bamele kude kunjalo udevele kamqandanga kahle udevele wathi impela lowo ngeke kwaba yindodana kaNkulunkulu engamalabo futhi iphathwe kabi kanjalo nabo bethuka nabafundi bami ezansi lapho bemphatha noma ikanjani naye kuthatha akasiyo indodana kaNkulunkulu nabafarisi abapristi abamqandanga kahle bathi uma yindodana kaNkulunkulu zehlise wena lapho Isela ngakwase kunxele sakhe limqondanga kahle lathi uma uyindodana kaNkulunkulu sehlise siphambanweni zisindise wena nathi futhi kodwa isela ngakwase kudle lamqonda lathi sikwenzile senze ububi futhi sikufanele sikutholayo kodwa lo muntu akenza lutho Nkosi ngikhumbule uma usufika embuzweni wakho Bensizani lelo phimbo liphendule impela uza kuba nami eparadisi laqonda ukuthi lokho kuNkulunkulu efela izono zethu Indlela kuphela engafa ngayo kwakungaba ngokubulawa enyameni ngeke abulawe emoyeni ngoba ungumoya waphakade futhi wadingeka ukuba abe senyameni ukuze abulawe ngakho abaqondanga nje kahle wakuqonda Ngolunye usuku cishe ezinsukwini eziyishumi emva kwalokho noma cishe ezinsuku ezingamashumi amane emva kwalokho kwakuyizinsuku ezingamashumi amahlanu abafundi bakwela bangena ekamelweni eliphezulu futhi bahlala phezulu lapho izinsuku eziyishumi nobusuku kuze kufika usuku lwamashumi amahlanu kwase kuthi-ke kungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya namandla ngoba ujesu wayebatshelile bikani ngiyakujuma isithembiso sikababa wami phezu kwenu kodwa lindani emzini wasejerusalema nize nembathiso amandla phezulu babazi ukuthi ayezofika babazi ukuthi kwakuzoba njalo okufanele kwenzeke yinyukelani lapho futhi nilinde ngize ngiwathumele balinda phezulu lapho bavuma ngokuhlambuluka bakhipha yonke into ezingqondweni zabo nasezinhliziyweni babelindile bonke benhliziyonye endaweni eyodwa belindele isithembiso bemuva naphambili abesilisa nabesifazane phezulu lapho behambahamba bendawonye kulelo kamelo eliphezulu yonke iminyango ngoyivaliwe ngemigoqo ukuze amajuda angakwazi ukungena futhi abalimazi kona manjalo babephezulu lapho behambahamba futhi nakho kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi yokuvunguza kwamoyenamandla yavunguza yezongeza lapho kwasekuthi izinkothe zomlilo kuqala ukuhlala phezu kwabo iminyango yashe yavuleka amafasitela avuleka basuka baphumela emgwaqeni futhi babengaqonda kahle ngakokuthi baze bathi ngabe la majuda agcwele iwayini elisha na laba bantu badakiwe ngoba sibezo kwaza into esingayazi ukuthi bakhuluma ngani khona manjalo bathi yini pho kubazaki ngabanye sizwe ngelimi wakithi bonke laba basiba basegalile na baqondanga kahle ukuthi kwakuyizithembiso zikababa koneke unkulunkulu wayenomprofethi lapho wakwazi ukusukuma futhi akhulume upetru wathi madoda asejerusalema nani yena kile ejudiya ningabi ngabangakuqondi kahle lokhu Lokhu yilokho kwakhulunywa ngoprofethi Joweli futhi kuyakuthi ngezinsuku zokugcina usho uNkulunkulu ngiyakuthulula umoya wami phezu kwe yonke inyama ngaphezu kwezincekukazi zami nezincekukazi eziyizisebenzi ngiyakujulula umoya wami futhi ziyakuprofetha futhi ngiyakuveza ezimangaliso emazulwini phezulu nasemhlabeni phansi nomlilo nomusi nezinsika zintuthu kuyakuthi ngaphambi kokuba kufika usuku olukhulu nolwesabekayo lenkosi ukuthi yilowo nalowo yakubiza igama lenkosi yakusindiswa kwakungumsebenzi kankulunkulu kwakungumoya ngcwele kodwa bawuqondanga kahle angaqondwanga kahle buhlala njalo engaqondwa kahle u-israyeli akamqondanga kahle abantu ngesikhathi sikanowa abamqondanga kahle abantu ngesikhathi sikadanyeli abamqondanga kahle abantu ngesikhathi sikajohane abamqondanga kahle abantu ngesikhathi somprofethi abamqondanga kahle abantu ngonyaka wamapentekostali abamqondanga kahle abantu ngalo nyaka abamqondi kahle kusafana ababutholi ngoba akaqondwa kahle kungu bazama ukuthathanisa kwemvelo nokomoya ngenkathi abantu phakathi lapho emva ngqoko usuku lwepentekoste ngenkathi bonke sebegcwaliswa ngomoya ongcwele kade benalowo mhlangano omkhulu phezulu lapho babiza indoda ezansi lapho yayisishosha kwasezizalwane sikanina ababili babo babehambisana emgwaqeni nalesi sincibi saxukuza ikani futhi sacela imali wayesethi isiliva legolide nginalo bepha nginakho ngikuba khona wathi egameni likajesu kristu wasenazaretha sukuma uhambe futhi wayibamba indoda ngesandla wase isukumisa futhi masinye izinyawo zayo namathambo amaqakala kwathola amandla qala ukuhamba futhi yeqa futhi gijima futhi gxuma futhi dumisa unkulunkulu yangena ethempelini nabo bonke abantu baqala ukubutshana ndawonye futhi bememeza kakhulu futhi beqhubeka ngani kwakungokungavamile futhi babafaka entilongweni futhi babasongela ngokuthi bangabe besashumayela ngegama likajesu uPetro wayesethi ubani sifanele simlalele unkulunkulu noma umuntu na base bebakhulula becabanga ukuthi ngoba babebashayile kancinyana futhi babasongele ukuthi babezobalekisa ngokulandelayo noma babashise noma babafake esiphambanweni noma yenye into babezokuyeka kodwa into elandelayo abayitholayo babephandle emgwaqeni bekwenza futhi ngani na baqandeka kade kwakungesibo labo bantu kwakungunkulunkulu kulabo bantu yenza lezo zinto ngenkathi bebamba uStefano omncane enkantolo yaseSanhedrin ngalokho kuza bathi sizomisa phambi kwale nkantolo nxa bonke labo rabi nabajuda nabaphristi abakhulu nobaba abangcwele nabo bonke sebebuthene phandle lapho labo dokotela bazokunkulunkulu kuzomethusa sangane ngqondo ngakho bamkhipha eboshwe ngalamaketako basebemisa phandle lapho umfo omncane njengeundi uphakathi kwezigejane zezimpisi ezihulazayo bathi impekisiseni yehla manje bethi ngizokubuyisela konke emuva abazalwane nonke ningakikhathazi wathi nina bantu abazilukhuni nabasakile enhliziyweni nasezindlebeni yini ukuba nimelane nomoya ngcwele na njengoba kwenza oyihlo nenza kanjalo nani amen bathela ukuthi ngamkasuye ngokuba bacoshwa bagabade futhi baphosa izandla zabo ezindlebeni zabo base beqala ukumgedlela amazinyo bamkhanda ngabagabade aze afe futhi lapho ephakamisele ikhanda lakhe ngasezulwini bemboya ngapha nangapha wathi ngibona amazulu avulekile noJesu emingakwesokunene sikaNkulunkulu amen futhi walala buthongo ezingalweni zenkosi uJesu ngenkathi efa wathi baba ngababaleli lesi sono yebo abakuqondanga kahle akwenzayo Pawule bidabe kubuka kamuva kwangena emizweni yakhe wayesethi ngingomncinyane phakathi kwabo bonke ngoba ngaba ngufakazi kufeli kukaStefano inceku yakho amen lokho ke Yebo abantu abakuqondi kahle lokhu kushisekela abantu abaqondi kahle namhlanje abawaqondi kahle amandla kamoya ongcwele bakubiza ngesigejane sabagingqiki abangcwele bakubiza ngesigejane sabantu abangasile emqondweni wabo abaqondi kahle ukuthi ufanele ulahlekelwe okwakho lokho nikubiza umqondo wakho osile ukuze wazi uKristu ngoba ninomqondo kaKristu khona-ke ngeke waba nomqondo wezwe nomqondo kaKristu ngesikhathi esifanayo omunye ungowenyama nomunye ungowomoya uhamba ngokwenyama ungowenyama uhamba ngokukamoya ungokamoya amen ngakho ngizolahlekelwa yimina qobo bese ngiya kujola nkosi kuwe yebo mnumzane ngakho unkulunkulu akaqanda kahle akusuwe ongaqondwa kahle ngumoya ngcwele ukwenza wenza lokho abangakuqondi kahle amen abakhulumi bamelane nawe bakhuluma bamelane naye abantu abaqondwa kahle lapho behamba mabahambe kodwa babuyela ngqongo kwaqele babuye baqale futhi uyafana namhlanje ababaqondi kahle abantu abazi ukuthi kuyini Namhlanje angiqondwa kahle enkonzweni yami ukuthi wangijumela kubantu bakuqondi kahle. Bonke bathi siyamkhona futhi Branham. Ngakhuluma nomshumayela esikhashaneni eseduna wathi futhi Branham sonke siyazi ukuthi wathunyela ebandleni, kodwa umqondo yilo, ufika kanjani ubhabhathiza egameni likaJesu na? Abayiqondi kahle imibhalo, abawuqondi kahle. Wangithumela lokho-ke yile nhlaso yami yokuba ngibe lapho. Ufundiselani ngenza le nyoka nezinto ezinjalo kuphambene nalokho esikufundisayo na? Awufethu, yingakho ngilapha. Abakuqondi nje kahle. Amen. Kodwa uNkulunkulu efakaza ngezwi lakhe nezibonakaliso zikaMoya oNgcwele. Akunendaba ukuthi kangakanani bange uqonde kahle, uNkulunkulu uqinise izwi. Amen. uNkulunkulu njalo bengaqonda kahle, nalabo abahlala noNkulunkulu abaqondwa kahle kanye noNkulunkulu, ngoba nguNkulunkulu esebenza kubo. Amen. Niyalikholwa na? Ngiyamthanda. Ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Ngiyamthanda nawe, phakamisani izandla zenu bese nisho izindumiso. Njengelithindezo emthini wasekhaya. Ngiyajabula ukuthi aniqonda kahle na. Sasivamise ukucula icule elincane sithi manje sengiphawuliwe, ngiphawuliwe, ngiphawuliwe, ngiphawuliwe ngomoya waphezulu. Kunjalo abantu abake bangithanda bayangifulathela manje ngoba ngiphawuliwe, ngiphawuliwe ngomoya. Amen. Ngalahlekelwe ngumqondo wami ezintweni zezwe ukuba ngimukele umqondo kaKristu. Ngakho-ke uma nginomqondo kaKristu, umqondo wami ufuna lezo zinto ezingaphezulu. Ngithanda omunye umuntu angikhombisa noma yimuphi umbhabhathizo oqondile owehlukile ngaphandle kwegama likaJesu Kristu. Ngithanda omunye umuntu angikhombisa umbhalo othi inyoka yayingenayo inzalo. Ngithanda omunye umuntu angikhombisa umbhalo othi kukhona onkulunkulu abathathu. Manje-ke bathi, awu, kuyini na? Nkulunkulu wangithumelela umlayezo wakhe futhi uyawufakazela, uqinise izwi ngezibonakaliso zilandela. Yilokho iBhayibheli lakushoyo. Ngeke bakuphika lokho, kuyisiminya. Kodwa benzani na? Abakuqondi kahle, ngoba ngizanga ngegama le-Assemblies of God, i-Oneness, noma i-Tuness, noma i-Threeness, noma i-Church of God, noma i-Baptist, i-Methodist, i-Presbyterian, i-Luthela. Ngizi nangelilonke legama labo, ngizwa ngegama likaJesu Kristu. NoNkulunkulu ngesihawu sakhe uqinisa mlezo ngamandla okuvuka kukaJesu Kristu. Ngakho kuseyiwo umoya kaNkulunkulu abantu abangawuqondi kahle. Kunjalo abaqondanga kahle mpela uqondwe kahle. Wonke ophila ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu uJesu akaqondwa kahle. Konke kusukela le kunto olungileyo, konke kwehle njalo kuzofika kongcwele wesimanje. Namhlanje akuqondwa kahle, bekuhlala kuba njalo. Abantu abakuqondi kahle, u-Israyeli akakuqondanga kahle, abaqondi. Bangeke nje ngoba bangabenyama emoyeni, futhi akusiko ngeke kwahluka kokukamoya ngoba ngeke kekuxubani. Kodwa ngiyajabula ukuthi siphile embusweni ongenziwanga ngezandla zomuntu. Ngiyajabula ukuthi siye embusweni umuntu angahlanganisa lutho nawo. Ngiyajabula ukuthi umbuso wethu uphezulu, futhi uma umbuso wethu uphezulu sizala phezulu. Manje-ke sifuna lezo zinto eziphezulu lapho uKristu ehlezi khona ngakweso kunene sikaNkulunkulu. Oh, lapho engenamahloni ngathi, ngoba ufakazi bethu asinamahloni ngaye kulo mhlaba, ngoba siyizihambi labafakazi, asisibo balo mhlaba. Sizalwa ngumoya kaNkulunkulu, sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu, sagezwa egazini lakhe, sizalwa ngomoya wakhe, sacwaliswa Musa wakhe. Yilokho-ke abaqondanga kahle, kodwa esikunakekelayo siyamthanda. Nimthande na? Ilungile. Chedi, sinike inothi kwelithi ngiyamthanda, futhi asilicule ngokujula kwenhliziyo yethu. Ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Oh! Calvary. Ngamangalisi na nemjani na anichabuli yini ukuthi ningaba inqaba na abo bupristi bobukhozi abantu abakhethiwe abantu abenqaba ninikele ngemihlatshele yokomoya izitshelo zezindebe zenu ninika udumo kuye ngizonicilele iculo manje ukuthi angicule ngithola abantu abaningi abangeqonde kungani ngijabule kangaka futhi ngikhululekile ngigcwaliswe ngomoya kukho kungabaza futhi yileyo yindaba kimi oyileyo yindaba kimi oyileyo yindaba kimi ngigcwaliswe ngomoya kukho kungabaza futhi yileyo yindaba kimi. Ngelithande lelona asilicule sokeke sithola abantu abaningi abangeqonde kungani sijabule kangaka futhi sikhululekile sigcwaliswe ngomoya kukho kungabaza futhi yileyo yindaba kimi. Oyileyo yindaba kimi akabanga uNkulunkulu oyileyo yindaba kimi ngigcwaliswe ngomoya akukho kungabaza futhi yileyo yindaba kimi. Oh, uma ngijabula ngiyacula ngimemeze abanye abakuqonde ngiyabona kodwa ngiwele iJordani ngaqondezweni lenhlela sekenana futhi yileyo yindaba kimi. Oyileyo yindaba kimi akabanga uNkulunkulu oyileyo yindaba kimi ngiwele iJordani ngaqondezweni lenhlela sekenana futhi yileyo yindaba kimi. Oh, ngiyakuthanda lo, kanikuthandi nina na. Ngiwele eJordani ngaqondezweni laseKhanana, ngivalelisile ezweni ngaphakanyiselwa ngaphezu kwezinto zazo. Manje sengihlala kulesi simo sasezulwini. Impela ngiziphatha ngokuyinqaba kulabo klebe zathi lapho. Yebo, impela ngindiza ngaphezu kwawo. Kunjalo. Yini esikhathalelayo pho? Sihlala ezweni laseKhanana. Amen. Yebo mnumzane. Sidla amagrapes amasha, sinesikhathe simnandi nje. Sigcwele inkazimulo, sigcwele amandla, sigcwele umoya ongcwele. Yebo mnumzane. Kwashiya kuStefan, waye indoda egcwele. Egcweleni na, egcweleni na, waye egcwele umoya ongcwele, waye egcwele amandla, waye egcwele ukuhlakanipha, waye egcwele indlakala yamandla. Kwenzani na? Waye egcwele umoya ongcwele. Sihlala lapho zonke lezi zinto, liyilokho konke ibandla likaNkulunkulu ophilayo. Awujabuli ngalo mKristu na, yenza ngokujabula uma ungaqondwa kahle. Bonke abaphila ngokubesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayikuqondwa kahle, bebehlale benjalo, kwehle njalo ebhebhelini. Manje ngizama ukuthini na, nginini abantu abakhuluma ngezilimi, nginini enimemezayo, enisina emoyeni, abantu abathi, ho, ngumpetho, khumbulani nje, ngibuyele emuva ngqo futhi nganikhobisa. Ngehla njalo ngobhalo njalo abaqondanga kahle kumbulani nisembhalweni futhi nenza lokho kufanele hlalani nakho ngo uNkulunkulu nani hlalani embhalweni ngo uNkulunkulu uzokunakekela konke kunye. Amen. Ngiyamthanda. Asicule lami elimnandi icule lompapathize lidala leli esasilicula kungokokuqala ngelosi yenkosi lapho ukuba yize ibonakale phambi komuntu ebukhoneni bayo ngangike ngayibona ngaphambilini qobo lwami kodwa kungokokuqala ukuba yize yehle futhi ngenkathi yehla yayathi njengoba uJohane wathunyelwa kwandulela ukufika kokuqala kukaKristu mlayezo wakho uyokwandulela ukufika kwesibili kukaKristu. Amakhulu ngamakhulu ngamakhulu abantu bemi ezingwini ezansi lapho ngenkathi kwehla ngoJuni 1933 emfuleni futhi sasimi ezingwini sicula ngimi ezingwini zeJordani ezinezivunguvungu bese ngiphosa yise lilangazelelayo ezweni laseKhanani elihle nelijabulisayo lapho amafu amekhona ngiqondezwele sethembiso ngiqondezwele sethembiso. so ubalo so zambenami na gikonde zwele sijeli Ogi konde zwele sitembi so gi konde zwele sitembi iso obalozo zambe na mena gi konde zwele sitembi so Ngiyofika nini kule ndawo nempilo futhi ngibusiseke kuze kube phakade ngiyobubona nini ubuso bukababawam futhi ngiphumule esifubeni sakhe Ongikonde zwele sithembiso Ongikonde zwele sithembiso Ubanozo ambe namena Ngikonde zwele sithembiso Wonga lo machafa andlalekile kukhanya usuku olulodwa laphakade lapho uNkulunkulu indodana ebusa kuze kube phakade axoshe nobusuku Ngikonde zwele sithembiso Ngikonde zwele sithembiso Ubanozo zambe na mina Ngikonde zwele sithembiso Zilicule nje lelo futhi futhi uxawulane nomunye ongakuwe Ngikonde zwele sithembiso Ngikonde zwele sithembiso Ubanozo zambe na mina Ngikonde zwele sithembiso Manje ngaphandle kwesithunzisa kungabaza nonke wena owemukela uKristu lewaziyo ukuthi uzalwa ngumoya aziphakamise isandla zethu futhi sicule ngikonde zwele sithembiso angikonde zwele sithembiso ubanozo zahambe na mina Ngikonde zwele sithembiso Kade kagcina kubona lokhu manenekazi faka isandla sakho esikhomeni sakho bese uthatha iduku lesandla banumzane bahlembekile faka isandla iphaketheni lakho lisenqulwini bese ukhipha iduku lesandla manje sizoba nesipho sokuvayizela enkosini kulungile sonke kangikanye sizovayizela sengathi siyayikhanana manje vayizela ngeduku lesandla lakho kulungile manje ngikonde yezweni lesithembiso Ngikonde zwele lesithembi yeso ubalozo zahambe na mina ngikonde zwele lesithembi so manje uma kukhona ukhona lapha ongakalwenza ukhetho lwabo nokubiza kube iqiniso ongathanda ukuza sisalicula futhi uthanda ukuhosha iduku lakho lesandla bese uvayizela kanye nathi futhi isango selivuliwe manje amathikithi amahala ungeze na gibela umkhumbo omdala waseziyone uyahamba uyaphuma sambeni ngikonde zwele lesithembiso kuzukuba kude Ongikonde zwele sithembiso Ubanozo zahambe na mina ngikonde zwele sithembiso Njengoba sisakholisa ukanda yethu Ukufana no Jesu Jehovah fana no Jesu emhlabeni ngilangazelele ukufana naye ukutabula uhambo lokuphila inkosi emhlabeni kuya enkazimulweni ngicela kuphela ukufana naye emkhombeni wasebhetlehema kwavela isihambi emhlabeni ngilangazelela ukufana naye ukutabula uhambo lokuphila ukusuka emhlabeni kwekazimulweni ngicela kuphela ukufana naye. Ningakhohlwa ngesonto, ningakhohlwa ngolwesithathu ebusuku ngumhlangano omkhuleko. Ngibulani, ngikhuleke kakhulu, ningikhulekele, ngikhulekele umelusi wenu, ngikhulekele umakhelwane wenu, abadikoni benu, abaphatheli benu, ngikhulekele ukuthi uNkulunkulu uzoba nendlela yakhe nathi sonke. Ukufana noJesu, ukufana noJesu, emhlabeni ngilanda lezi sifiso senhliziyo yami ukufana naye akaqondwa kahle kumbulani uNkulunkulu leso akusiso isifiso sakho naku cabange ukusuke emhlabeni kuye enkazimulweni ngicela ukufana naye. Nene thobekile emhlabeni ngilangazelela nje ukufana naye ukutabula uhambo lokuphila kusemhlabeni enkazimulweni ngicela kuphela ukufana naye. Amakhanda enu ekhotheme manje namehlo enu evaliwe nezinhliziyo zethu zimi maphakathi kuNkulunkulu. Sizobiza wethu oyigugu umngane olungileyo umfowethu uRoy Borders waseCalifornia ukuthi ngeke yini abe amemezela isibusiso phezu kwalo mhlangano. Mfowethu Borders.